Blog Talk Radio.
Baramukije inshuti muteza amatwi radio tahuka ivugira i Washington DC. Turi kwa gatatu ni tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye mu kiganiro amategeko n'ubucamanza na Maître Valentin Akayezu. Ngira ngo ntangire musuhuza kandi namwe mbasuhuza tubifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Maître Valentin Akayezu, muramura komeye.
Turaho Serge, turaho. Icyangombwa ni uko turi bazima muri ibi bihe bya korona yihinduranya. Ariko turabona nta kibazo, turaho, imiryango iraho. Kandi nawe ndabona umeze neza. Bibwira ko n'abakunzi bacu nabo ari uko ngoko.
Reka rero wenda tuzagira umwanya mu kimwero gitaha wo gusoza umwaka twese hamwe ariko kuko Noheri nyine ari muri weekend mbonera umwanya wo kuyikurifuriza ariko mu kiganiro gisoza ibiganiro bya Radita ukatuba turi kumwe tuzifuriza inshuti n'umuryango tuzifuriza abakunzi ba Radita huka abanyarwanda muri rusange inshuti z'abanyarwanda iby'umwaka mushya muhire ibyo tuzabikora kuwa kane kimwero gitaha twese hamwe abo dukorana kuri Radita ukatuba turi kumwe tuzagira umwanya wo kuganira no kugusaba abanyarwanda ko twazinjira mu mwaka utaha n'amahame mashya n'ingamba nshya n'urukundo rw'igihugu ibyo byose kandi bigaragarira no mu biganiro nk'ibi dukora nzi neza yuko nawe tuzabana kandi uzabigiramo uruhare
ya turi kumwe rwose abanyarwanda bavuga ngo ni ntugasaze
ya dufite byinshi kuri uyu mugoroba turi buganire turaza kureba amategeko nyine nk'uko bimenyere muri kino kiganiro ko ari ikiganiro kireba amategeko turaza kureba ku itegeko rirengera umuntu cyangwa vi prive ririnda umuntu kuba yasebwa bamusebya turaza kureba icyo itegeko rivuga uraza no kutubwira ku itegeko cyangwa amategeko ya integration mu muryango wa East African Community ni n'amahirwe umunsi rero ko tuvuga ko Congo yinjiye muri East African Community turaza kubireba turaza no kureba zimwe mu ngingo wandika ku rubuga rwawe rwa Facebook abantu benshi bakurikirana ari benshi kubera ko tuba twarabonye komantere y'abantu bazivugaho turaza kuzivugaho n'ibidukundira turaza kureba nanone ku mutekano wa Congo muri rusange kuko umutekano wa Congo turaza kugarukaho usibye ko Congo yinjiye muri East African Community cyangwa umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba ariko haracyari n'uruntu runtu nyine nyuma y'imyigaragambyo yabaye kuwa mbere izo ngingo ndizera ko ziza kudufasha mu masaha 2:30 asigaye kugira ngo twihute reka duhere wenda ku kiganiro kirebana n'uburyo umuvugizi w'abanyarwanda yakiriye injizwa nyine rya Congo muri mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba Dr. Mutabazi rero tukaba twagane kuri gicamunsi atubwira uko yakiriye kuburwa Congo yinjiye muri East African Community reka duhere kuri interview y'30 none tubirangiza kuyumva turaza tutajya mu ngingo zireba n'amategeko tube none twiniyoganiza uburyo tuza gukomezanya hagati mu kiganiro reka dutege amatwi iyi interview nagiranye na Dr. Mutabazi noneho twebwe turaza kuza dukomeza mu gice cya kabiri tumaze kumva kuri iyi ngingo ivuga gusa ku kibazo kirebana n'injizwa rya Congo cyangwa DRC muri uyu muryango wa EAC imwe mu ngingo twabateguriye turagira ngo tugaruke ku ngingo irimo kuvugwa magingwa ya ni ingingo irebana n'iyinjizwa ry'igihugu cya Congo Kinshasa mu muryango wa East African Community iyi ni ingingo yemejwe uyu munsi n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa East African Community bikaba byarimaze igihe nyine bivugwa yuko igihugu cya Congo cyasabye ubusabe bwo kwinjira muri uyu muryango amakuru rero agaragaza ko uyu munsi mu nama nyine y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa East African Community yabaye uyu munsi yarimo igihugu cya Uganda igihugu cya Kenya igihugu cy'u Rwanda igihugu cya Tanzania igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Sudani bemereye ku mugaragaro iyinjizwa ry'igihugu cya Congo Kinshasa muri uyu muryango wa East African Community ni mu nama ya 18 rero y'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango ikaba yemereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko igiye kwinjira muri uyu muryango ku mugaragaro kuri iyi ngingo nifuje ko tubaza Dr. Sele Mutabazi. Dr. Mutabazi ni impuguke muri na politike mu karere k'ibiyaga bigari ni umunyamategeko akaba ari n'umuvugizi w'Urunyarwanda. Dr. Sele Mutabazi nkaba nguha ikaze mu kiganiro cya Radita Huka.
Murakoze cyane Serge ndagusuhuje nsuje n'abumva Radita Huka.
Murakoze cyane kubashe kutubonera umwanya kugira ngo mudufashe kudusesengurira uko mwakiriye nyine kwinjiza Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kwinjira mu muryango w'ibihugu by'Iburasirazuba bwa Afurika ni inkuru yari imaze igihe ivugwa yuko hari application bakoze ko barimo kugenzura ibisabwa niba iki gihugu cyakwinjira muri uyu muryango iyi nkuru yari batunguye kubona Congo yinjiye muri East African Community cyangwa kuri wowe urabona n'ibintu bisanzwe murabyumva mute docteur Mutabazi
ambere na mbere ntabwo ari inkuru itunguye kubera ko uravuga ko bari barana bisabye icyo ni cyambere ikibazo umuntu yakwibaza wavuga uti umuryango binjiyemo bawinjiyemo gute bagiye bawusanze hehe bagiye gukora miki Kongo yinjiye muri East African Community isangamo ibihugu wavuze isangamo Uganda isangamo Rwanda isangamo Burundi isangamo Tanzania Kenya na Sudani y'Epfo ariko so mu muryango uhagaze gute cyokora umuntu yakwishimira ko inama y'uyu munsi yayobowe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ari we chairman wa East African Community ariko iriya nama ibaye mu gihe hari imirwano aho ingabo za Uganda zemere kwinjira muri Congo kugira ngo zijye guhashya umutwe w'iterabwoba wa ADF ibaye aho mu ntangiriro z'iki cyumweru abakongomani bigaragambije bavuga ati ntabwo dushaka abapolisi b'abanyarwanda kuza gushinga ibirindiro igoma ku butaka bwa Congo ibaye aho tumaze iminsi tubona ingabo z'u Burundi cyangwa bamwe mu bayobozi b'u Burundi bahuriye ku mipaka ngo baganira n'abanyarwanda ariko badashobora guhurira mu mirwa mikuru ibyo rero bifite icyo bishatse kuvuga ko muri kera gace nta mwuka mwiza urimo iyi nama ibaye ejo bundi nta gihe gishize mu kwe bw'umukobwa wa nyakwigendera General Major Fred Rwigema Kagame avuga ati abaturanyi ugashaka kuvuga abagande ati bivanze mu buzima bwacu ati sibo baturemye noneho serije usubira inyuma gatoya wibuke mu 2012 aho ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda FPR ryizihizaga isabukuru y'imyaka 25 hari ahantu usubira inyuma kuri internet wasanga ifoto ya Kagame yicaranye n'umudamu we na Perezida Museveni arimo kuvuga ati nguyu umuntu wadufashije mu rugamba aho ni mu 2012 usimbu kugere mu 2019 mu kwezi kwa gatatu aho Kagame ari mu nama y'abayobozi igabiro agenda imbere yabo atambuka nk'umuntu wigisha abanyeshuri babaswa babwira ati biri hanze noneho ngiye kubivuga ati nanabibwiye na Perezida Museveni ariko ntacyo yabikozeho narabimuhariye mbese ababwiye ati ni umwazi anasubiramo amagambo y'umujyanama mukuru we mu by'umutekano General Kabari bavuga ati ntimukajye guhunahuna mu Bugande noneho ufate ibyo ayo mafoto atatu mu 2012 2019 n'ejo bundi umukobwa wa Rwigema ashingirwa uwo ni umuperezida uvuga ngo arashaka gukorana n'abagenzi be kuri Congo ubu wenda icyo umuntu yavuga hari agahararo ariko agahararo nako tugomba kukareba imyigaragambyo twavuze yakozwe n'abakongomani mu ntangiriro z'iki cyumweru baravuga ati ntabwo dushaka abapolisi byaje biterero byaje kuko umukuru wa polisi y'u Rwanda yatumiye uwa polisi ya Congo ngo basinyane amasezerano ni n'ikibazo wenda nibwira ko tugomba no kuganiraho ho kwibaza niba umukuru wa polisi y'igihugu ahagarariye afite ububasha bwo gusinya amasezerano hagati y'igihugu cye n'ikindi ibyo nabyo ni ibintu tugomba kuganiraho kuko biriya ntabwo bisanzwe tuzi amategeko mpuzamahanga tuzi ukuntu ibihugu bibana bishyikirana n'ukuntu amasezerano asinywa burya amasezerano ashobora gusinywa n'abantu batatu nibura mu buryo buzwi ni perezida wa repubulika ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa undi muntu wabiherewe ububasha budasanzwe aho bitwa ni potentiel nka ba ambasaderi cyangwa minisitiri uyu n'uyu bashobora perezida ashobora kumutuma akamuha ububasha budasanzwe akajya gusinya amasezerano ariko ibimaze iminsi bibera muri kariya gace u Rwanda rwatumiye abantu bagasinyana amasezerano n'ibyo bihugu byagombye kuba biyazi ni ibintu byo kwibazwaho noneho rero impamvu z'ayo masezerano ni uko polisi y'u Rwanda tugomba kugigoma kugahato kugira ngo bajye guhanganira yo nabagande nta nubwo ari polisi ni special forces kuko kuva mu kwezi kwa 11 twagiye tubona amakuru menshi avuga ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo twabonye amakuru menshi yuko u Rwanda ruri mu gahinda kubera ko ibirindiro bya rwarashingiye ADF ingabo za Uganda zabishenye ngabo rero se bishe abantu basinyanye amasezerano ngiyo Congo yinjiyemo Congo buriya yagombye kuba igihugu kigenda gifite bita sovereignty buriya Congo koko yagumye ikavuga ko ari sovereign yigenga igihe umukuru wa polisi ahamagara afata telefone agahamagara mugenzi we ati ngwino bagasenyanye amasezerano n'abapolisi bakagenda bamukurikiye kuko bagiyeyo bagezeyo ntabwo bategereje kujyayo Congo yaba yigenga iyo umukuru General Hamuli bamubaje bati ese hari amasezerano ati ntayabaye kandi ahandi bayatangaje n'uvuga ko rero dufite abayobozi uhereye ku bakuru b'igihugu babeshya abaturage bayoboye none uko kubeshya bagashaka kujya kugusangira na bagenzi babo Kenya na Tanzania ni ibihugu byubashye dukurikirana amakuru yayo ku buryo buhagije bagerageza ntabwo ari shyashya ariko ni ibihugu bigerageza gutsura umubano wabyo n'ibindi mu buryo buzwi neza bw'imibanire y'ibihugu Sudani y'Amajyepfo cyafite ibibazo Burundi bwahoze bufite ibibazo burimo kubyivanamo neza ku buryo inzego za leta harimo umukuru w'igihugu umukuru vice perezida minisitiri w'intebe n'abandi bayobozi bakuru aribo bahagarariye igihugu ntabwo turabona abapolisi b'u Burundi abakuru b'ingabo bagiye gusinyana amasezerano biriya biba mu Rwanda ariko umukino urimo kubera hagati y'u Rwanda na Congo cyane cyane Tshisekedi wagira ngo yaguye mu nyanja atazi koga ahubwo wenda umuntu akaba yagira n'impungenge ko azacubira kamera nkeri nicyo kibazo dufite uvuga ko Congo ntabwo yigenga ikoreshwa na Kigali Kigali itegekwa n'umuntu navuze w'umunyenzika uza abantu bagira inzika kuko ukurikije amasezerano yose u Rwanda rwagize hagati ya Uganda reba nk'amasezerano bagize yo kurangiza ibibazo birebana ngo n'ibirego buri gihugu cyaregaga ibindi igihe bahuriraga igatuna mu kwezi kwa kabiri muri 2019 bagira ngo barebe uburyo bashyamaze mu bikorwa amasezerano bari basinyiye Rwanda murango ntabwo Kagame harya yavuze ko Uganda itabaremye ariko icyo kintu yarakivuze mu bukwe bwa Tito mu 2012 navugaga ntabwo Kagame yagombye kuba yarongoreye mu 7 akamubwira ati nyamara buriya muri 1998 abofisiye bawe bakuru harimo na murumuna wawe Salim Saleh bahuye na Seth Sendashonga i Nairobi bamwemera ko bazamufasha kuza gufata leta ka Amerika icyo nicyo kikwereka umuntu ukeka ko arimo gukina ku bandi ariko mu by'ukuri bigaragara ko nawe ubwe kwimenya byamunaniye atiyizi cyokora nanone umuntu yashimira internet kuko aya ni amakuru yabaye mu gihe gitoya nta myaka 20 ishize Serije ayo makuru umubwiye ugiye kuri internet yose wayasangaho nayo mu foto wayabona ndumva rero wenda nabo umwanya ukambaza ikindi kibazo
urakoze cyane Dr. Mutabazi no kwibutsa nyine nizo event cyangwa ayo nabyita amahano akorwa na Kagame yagiye akorwa mu bihe bitandukanye ahangaha wenda tukiri kuri iyi nama wabonye ko Perezida Museveni yashimye ko rwose yari muri iyi nama kandi byamunejeje ko Congo yinjiye muri East African Community hari ibikorwa Uganda ifatanyije na Congo wanabonye ni la statement basohoye ku itariki 20 bavuga aho nyine guhashya ADF bigeze ikintu cyananunguye ahubwo wanabonye ko ejo n'u Rwanda rwagaragaje ngo ibyihebe byafashwe uribaza turana no ku ruhande rwa UPDF na FARDC bavuga aho bageze iri ya joint operation yo guhashya uri ya mutwe wa ADF ku ruhande rw'u Rwanda ariko tukabona nabo bagaragaza ngo ibyihebe bikora na ADF byateganyaga gutega ibisasu cyangwa kugira imiturirwa bituritse Kigali ugahita ubona ko biriya bintu ntabwo ari ibintu yapfuye kuza kuriya ni ibintu byateguwe kugira ngo u Rwanda narwo rubone impamvu yo kuba rwajya muri Congo ari amayimaje cyangwa icyo twabonye ejo hasi bavuga ngo abantu bafashwe bafatiwe mu mujyi wa Kigali bafite gahunda yo gutega ibisasu bafitanye isano na ADF nayo ajya gusa n'ibyo turimo kubona byo kwinjiza Congo muri uyu muryango abenshi baravuga bati u Rwanda rugiye guprofita no kuvuga ngo rwakwinjira muri uyu muryango muri Congo bagendeye ku masezerano ko FARDC yemerewe kuba yakwinjira muri uyu muryango
urakoze cyane abafashwe I Kigali nta nubwo ari ubwa mbere bibaye kuko buriya ni nk'inshuro nibura ya gatatu cyangwa ya kane uribuka nta gihe gishize berekanye abantu mbere gato yuko Perezida Kagame akorera uruzinduko muri Mozambique agiye kureba ingabo ze
kandi babanje kuvuga ko ngo nta muntu uzatera u Rwanda uwo mutwa Islamic State barabanza umuvugizi wa RDF yigamba yuko bafite capacity yo kurwanya ibyo byihebe bya bigendera ku mahame ya kiisilamu ubundi wa mugani bahita bakoresha propaganda bagaragaza ko hari gahunda yuko ADF yari ifite umugambi wo kugira icyo ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda mbere yuko Kagame yerekeza muri Mozambique ngo arabivuze
ni ibyo ngibyo noneho rero icyo gihe berekanye abantu mu byo baravuga Perezida Kagame icyo gihe yaravuze ati tuzi neza ko hari ibyihebe biri mu Rwanda icyo kintu yarakivuze twabikozeho ikiganiro ariko ntiyavuze aho bikomoka noneho rero ubu ngubu muri ibi bagerageje byo kugira ngo abapolisi b'u Rwanda ariko twumvikane ko ari special forces zishobore kwinjira muri Congo bavuze ngo tuze dufatanye mu gushakisha ibyihebe hari n'uwibajije ati kuki ibyo batabikorera muri Rubavu hariya ku Gisenyi cyangwa ngo babikore mu Ruhengeri kuki bagomba kujya kwikorera igoma ni ukuvuga ngo buri gihe ni ugushakisha gukreye ibyo bita gukreye ibibazo kugira ngo werekane ko nawe ushobora kubonera igisubizo ariko rero nanone ikibazo abantu bategekesha igitugu bagira ni uko batajya bamenya igihe batangiriye ngo bamenye aho bageze bamenye n'ibyo barimo gukora igihe bizarangirira bagahora bashakisha hano mbese babwira cyangwa se ibyo mu barokore bita kubuyera nka ruhumbi nibyo birimo gukorwa hariya rero ibyo byihebe bazabifata ariko nta nari muzumva bavuga bati ibyihebe twabiburanishije byadukoreye byatubwiye ibingibi muri Uganda muri iyi mirwano cyangwa se iki gitero bagabye kuri ADF bavuze bati twafashe abantu abanaba barimo kuvurirwa hanaha baduhaye amakuru aya n'aya ndakubwiza ukuri bazageraho banabirekane mu Rwanda bazakurika abantu birangire kubera ko gusa hari ikintu cyo kubyerekana ni ukuvuga ngo kiriya gihugu cyacu buri gihe bahora bashakisha impamvu bareba ikintu kiri ku isoko mpuzamahanga mbere icyari ku isoko cyangwa n'ubu kijya kigaruka rimwe na rimwe ni jenoside ariko basanze dutanga umusaruro uhagije bazana iterabwoba bati abanyarwanda ugize icyo avuga kitagenda mu Rwanda bati ni umutwe w'iterabwoba ariko ntibarebe bo ubwabo ibyo bakora noneho rero bene ibyo ngibyo basanze ntacyo bifata kuko ibihugu bifata umwanya bigatekereza nka kuri Uganda yatekereje iyo operasiyo bakoze kandi bakayikora bafite ikigamije bafite igihugu bari mu gufatanya nacyo nicyo gituma bitanga n'umusaruro abagande bazakubwira ahantu barimo kurwanira bakubwire amazina y'abantu bafashe babirikane uzambwire kuva mu kwezi kwa karindwi ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Mozambique bavuze ngo bishe abantu bigeze bakubwira bati abantu twishe twasanze ari bakanaka ubwo se iyo nkuru ntiyari gufasha kumenya neza kuko niba icyo bagiye gukorayo icyo bakora yari kuko bagiye gukorayo ariko baza buri gihe barashimba shimba ariko ndakeka ko igihe noneho kigeze kirageze kubera yuko dusubiye ku byabaye uyu munsi nuko ikibazo suko Kongo yinjiye muri East African Community ahubwo ibyo ni ibintu byo kwishimirwa n'umuntu udatuma uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba udakora n'umuntu buri gihe uba urimo kuzerera mu miryango yose hari ikintu bita ICGR uzibuke ibyo wari wungirije ministre w'ububanyi n'amahanga Nduhungirehe atari ambasaderi yavuze kuri ICGR uzababona muri African Union bazakora ku buryo buri gihe baba bafitemo umwanya kandi ukomeye muri East African Community ntabwo ubu nk'abarundi bibagiwe amagambo atari meza Perezida Kagame ubwe yavuze ku wari umunyamabanga mukuru wawo wasimbuwe n'umunyacyengerawe ntabwo ibyo bazabyibagirwa nta muryango n'umwe u Rwanda rwinjiyemo ukore neza yewe n'umuryango w'abibumbye buri gihe bazavuga ati turi mu muryango w'abibumbye ariko ujya ku rukuta rwa ambasaderi Valentine Rugwabiza urebe ibyo aba yanditse Kagame najya kuvuga ku muryango w'abibumbye uzumva ibyo avuga nyamara buriya mu mibanire y'ibihugu amagambo gukoreshwa n'imvugo ni ibintu byitonderwa niba ugiye mu muryango nk'uyu ugiye gutuka bagenzi bawe ugiye kubaninura ugiye kubishonguraho ugiye kubakina bene iriya mikino Kagame kwe kuvuga n'u Rwanda Kagame akora ndetse n'abamuri inyuma bagakurikiza iyo mvugo n'ingiro ntukeke ko umuryango uzakora Kagame yagombye gusubira inyuma akareba na Bira igihe yamaze ari chairman wa East African Community uziko ni nawe warengeje igihe ariko ni nawe utaragize ikintu na kimwe akora niba hari ikintu mwaba mwibuka cyakozwe mu gihe Kagame yari chairman wa East African Community aba bakibuka baza tukakiganira kuri no radio
Dr. Mutabazi urakoze gusa tugaruka ahangaha turebe uko nyine abakongomani barimo kuvuga ku kibazo cy'u Rwanda rushaka kujya muri Congo hari nka depite Jean-Baptiste Muhindo we yatsembye ati ntago bizashoboka tuzakora ibishoboka byose twamagane izanwa ry'iki gipolisi kandi yashimangiye ko atari n'igipolisi ni muzangano ni uniforme bashaka kuzambara ariko bakaza special force urumva muravuga rumwe Jean-Baptiste Muhindo rero yafashe ya mbere yandikira ministre w'interieri asaba ibisobanuro kugeza n'itariki nta bisobanuro birahabwa uyu mudepite provincial wo muri Nord Kivu ugaragaza yuko atewe impungenge nuko ingabo z'u Rwanda zaba zije gusabota presence ya UPDF muri Congo bitewe n'ibyo watubwiye bikaba byatera ikibazo ku butaka bwa Congo arabishimangira rwose avuga ati tuzakora ibishoboka byose ntitwemerera abanyarwanda gukandagira muri Congo ku rundi ruhande ku makuru yatambutse uyu munsi ya BBC abakongomani bo mu bwoko bw'abahutu nabo bagaragaje danger irimo kubakorerwa yaturutse ku myigaragambyo yabaye ivuga yuko nabo ubwabo barimo guhohoterwa na bagenzi babo b'abakongomani babita abanyarwanda urumva rero ingaruka ziri no ku bakongomani ubwabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babitirira ko bene wabo bashaka kugaruka guhungabanya umutekano cyangwa ibyo bita occupation urumva bifite n'ingaruka ku bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri Congo ni ibintu abantu bagomba kwitondera bibaza icyo u Rwanda rushaka muri Congo ariko binyibutsa ya mateka tuzi y'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagiye nabo bahura n'isanganya bagatwikirwa bakicwa bakagirwa nabi byose bituruka ku kibazo cy'u Rwanda na Kagame baba bajya muri Congo mu bikorwa nk'ibyo ngibyo Mutabazi ni ibintu bihangayikishije cyane
nibyo bihangayikishije ariko bavuga uti u Rwanda rurashaka iki rurashaka cya kindi mbeba yakurikiye munsi y'ibuye ninda yakabaye kandi ruzayibona ibyo byo umuntu yabivuga naho abakongomani nibyo bavuga bifite ishingiro ubuze ibyo depite yavuze nta gihe gishize wari minisitiri w'intebe Musitu nawe agize ibyo atangaza Karidinali Mbongo agize ibyo atangaza ndetse n'abari abaturage biriya birana kwereka ko abaturage bahangayikishijwe n'ubusugire bw'igihugu cyabo abaturage bahangayikishijwe n'igihugu igituranyi cy'u Rwanda cyohereza abantu bakica bagenzi babo bakongomani bakabibira umutungo bakanabasuzugura kuko nabyo tubivuge ejo bundi hari abanyamakuru baganiraga na ambasaderi Karega arimo abishongoraho ababwira ko bari bafite uburenganzira bwo kwinjira muri Congo ngo bakurikiyeho yo abahutu bashyize bakora jenoside icyo wenda reka ngire nicyo nkivugaho niba mu Rwanda regime iriho yibaza yuko umuntu w'umunyabyaha wese uwo yaba ari we wese n'uwo baba bakekaho iyo jenoside ko igishoboka cyo nyine ari ukumwica bakamubimba ku isi ndagira ngo mbabwire ko ibyo bintu bitazashoboka icyo ni icya mbere kuko bagiye banabyumva ngo niba utarakoze jenoside wenda uvuka wayikoze cyangwa ngo wunse amashereka uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushiki wabo ibintu yarabivuze nk'aho bashatse ibisubizo bye abanyarwanda bafite bumva yuko bazabarimbura bakabarangiza izo mvugo zirakoreshwa mu Rwanda Jean Pierre Dusingize Mungu ibyo bintu yarabivuze ngo bagomba gushyira amakipe yo guhiga abanyarwanda General Kabarebe n'ibyo bayigisha Kagame n'ibyo bavuga ndubungire yabisubiramo kenshi ibyo rero ni ibintu bagombye kwitondera cyane kuko biriya bintu bigwa mu matwi yacu nsubiye ku bakongomani ntabwo abakongomani bafite umuntu nka Dr. Mukwege wahawe igihembo gikomeye Prix Nobel ariko akibasirwa na Kabarebe n'abandi banyarwanda bamuhamagaraga bamutuka ntabwo ibyo bintu abakongomani babishyigikiye ntabwo abakongomani bibagiye biriya bintu bikubiye muri mapping report hari nk'aho abantu babifashe ifashe nk'aho itigeze ibaho ariko ntibatubwira niba bari abantu barazutse cyangwa se batarishwe amazina yabo arahari ndetse reka tunavuge ko n'abakoze ibyaha bivugwa muri mapping report amazina yabo arahari nubwo atatangajwe muri iyo raporo ariko arahari kandi nabo bariyizi ibyo rero abakongomani barabizi ariko hari ikibazo wari wabashije kirebana n'ibirimo kuba hagati ya Congo n'u Bugande biriya ni byo gushyigikirwa kuko muri 1998 gutyo ingabo za Uganda z'u Rwanda z'ubundi zari zarije muri Congo haza kuba urubanza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubucamanza la Cour Internationale de Justice wenda tubitandukanye n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Cour Penale Internationale tubitandukanye noneho Uganda iza kwemera ububasha bw'urwo rukiko baraburana bemera ko bakoze amakosa bazasanga ingurane mu gutanga ingurane rero bavuze tuzubaka ibikorwa by'amajyambere ari iriya mihanda barimo kubaka imwe igana igoma indi igana za Beni na Butembe biriya ni ukugira ngo borohereze ubucuruzi abaturage b'ibihugu byombi bongere basabane nyamara u Rwanda icyo gihe rwanze kwemera ububasha bw'urwo rukiko kuko ruriya rukiko rw'ubucamanza mpuzamahanga ruburanisha ibihugu iyo buri gihugu cyemeye ububasha bwacyo ni ukuvuga ngo manza ni ingingo ya 36 ya sitati rugenga ko igihugu cyarezwe kigomba kwemera ububasha bw'urukiko iyo icyo gihugu kitemeye ubwo bubasha ntabwo urukiko rukomeza icyo ni ikintu wenda umuntu agiye gusobanura abantu bakabyumva neza hariya rero ubuganda urabona ko bwacishije makeya kugira ngo umubano wari warahungabanye kubera iyo mirwano y'ikisangane kandi nayo yatewe n'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda kuko amaraporo n'ababigizemo uruhare baracyaye barayahari kandi baranabivuga hari abantu benshi babizi rucije ariko u Rwanda ntabwo rwigeze rukora impuso u Rwanda icyo rukeka ruzi ko ari ukuguma rukoresha amayeri rukagendera ku bakongomani bibisahiranda rugatanga ruswa ruswa ziba zatanzwe niba u Rwanda rujya kugura ziriya za filime za Shell Gate za filime nyinshi njya mbona zishinzwe gutsura isura y'ibihugu ni kuki rutaha amafaranga nk'umukuru wa polisi muri Kongo kugira ngo bakore biriya bakoze ye kugira n'isoni zo guhakana ngo ibyabayeho kandi byabaye. Ibyo rero ni ibintu binoroshye kuko nka kera wibaza guta abantu bahuye bavuze iki ubungu w'amakuru ahita asohoka uzarebe hari n'amakuru asohoka yamara gusohoka kubera yuko babonye atakasohoke bagahita bayasiga ariko tuba twayabonye tuyaheraho rero nabwo kugira ngo tuyongere kuyo tuba dusanzwe tuzi hariya rero naho dusubiye ku kibazo biracyagoranye ni byiza ko Kongo yinjiye hariya ariko igihe u Rwanda rukirimo igihe rukitwara kuriya igihe rugifite politike y'ubushotoranye igihe rugifite politike yo kujya kunyunyuza amafaranga yo muri iriya miryango kuko nacyo ni ikintu kirimo uzareba ahantu hose bagize twagize secretary general imiryango yose uzareba u Rwanda rwarayitegetse ariko ukavuga uti habaye iki akenshi bajyanwaga no kugira ngo bakumire ngo hari kugira undi munyarwanda ukandagira uretse uwo mu gatsiko ibyo nabyo birazwi aho rero serivisi umuntu yabivugaho byinshi ariko reka aya masezerano yasinywe uyu munsi kuriya kwemera Kongo twizere ko bizagira icyo bitanga ariko rero twe kwishuka cyane ngo turenze urugero ntabwo bizatanga ibirenze ibyo dusanzwe tuzi serivisi nagusubiza ijambo
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi ni ibintu nyine tugomba gukurikiranira hafi kuko abenshi mu banyandike barambwira bati ibi abanyarwanda baraza kubyuriraho bavuga bati turi muri umuryango ni ukuvuga ko nta mupaka noneho uhari n'ahari imipaka turabizi uruhande rwa Uganda n'u Rwanda Kagame yarawifungiye uw'u Burundi barawifungiye Tanzania tubona ukuntu baro bashwana cyane cyane muri ibintu bya Covid barigaragaje uwa Kongo reba ibirimo kuhabera u Rwanda rero mu bihugu bine bituranye narwo biragoranye kugira umuturanyi nk'umunyarwanda b'u Rwanda abanyarwanda nk'abaturage bo bararengana ariko turavuga ubutegetsi ntabwo tuvuga abanyarwanda particularly turavuga ubutegetsi bwa kariya gatsiko kitwara kuriya mu guhohotera abenegihugu b'abanyarwanda daboro tutirengaje n'abaturanyi kabagahohotera buri munsi Dr. Mutabazi iyi ni incamake tuzakomeza tubimonitoringe tubirebe kuko urabona ko turavuga Kongo ku by'umwihariko ariko ntabwo birarangira biracyakomeje bitewe n'uko societe civile abadepite muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje gushyiraho pression tutanirengaje ka Kivu y'Amajyepfo Kivu y'Amajyepfo ntacyo turavuga cyaho ariko nabyo turabizi ko ari indi migambi iteguwe mibi cyane mibisha nabyo tuzabigaruka mu biganiro byacu bitaha nagira ngo ngushimire kuri incamake niba aricyo wasorezaho kandi mbona ko kwifuriza rwose kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhira nitongera kuvugana mbere y'uko umwaka urangira
ya nanjye reka ndangize kuri icyo cyo kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire naho ku byo twavuganaga ntabwo nifuza kugonca intege uwo ari we wese ariko nta nubwo navuga ngo Kagame azahindura imyitwarire ye ministre bitazahindura imyitwarire ye abakuru b'ingabo bazahindura imyitwarire yabo ntabwo ntibishoboka ndetse nta n'icyizere dufite kuko urabona n'izo ngabo twavugaga bazi uraga bazi menyereye ubu batangiye kubigizaho cyane bazanamo abantu bashya generation Kagame mbese bazanamo generation Kagame imubona nk'umubyeyi w'igihugu wabonye kubana byanditse bavuga ngo bamwita umubyeyi w'igihugu babo atahefa ikintu kimeze nka gutyo nibyo tuzaguma kubona kugeza igihe Kagame aviriye mu nzira seje urakoze nawe uzagira iminsi ikomeza
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi kandi mudutahirize nyine abakomerede bose abayoboke b'urunyarwanda twirinde muri iyi mpera y'umwaka tuzakomeza rero tuganire mwakoze cyane mugire umugoroba mwiza
yego nawe urakoze cyane
urakoze cyane yari Dr. Etienne Mutabazi akaba ari umuvugizi w'urunyarwanda ingingo rero ntabwo irangiye nkuko nabibabwiye tuzabigarukaho mu kiganiro cyo ku gatanu mfitanye na Jeanne Kayumba dukomeza tureba kuri geopolitics mu karere ibi byose nabonye murimo gukomeza mubigarukaho mubitwandikira tuzabikomezaho tubiganira ku gatanu mwakoze cyane
ngaye nguko rero Maître Valentin Akayezu ni reportage interview ngo nagiranye na Dr. Mutabazi avuzemo ibintu byinshi wenda hari igice kinda tuzagarukaho turangije ibindi twatiwe kuri gahunda kurura mu député Jean Baptiste navuga ko ntabwo aryamye arimo arashyira pression nyine ku butegetsi bwa Kinshasa ibyo ariko turaza kubireba none tumaze kuvuga ku ngingo twateguye sinzi niba ufite igitekerezo kuri ibi Mutabazi yavuze gato cyane wenda commentaire imbere y'uko twinjira ku mategeko dushaka kureba muri rusange
ibyo Dr. Mutabazi yavuze byahuriranye jituma nyine n'izi nama zabaye muri East Africa n'iryo sesengura yakoraga ariko nanone binahurirana n'ingingo dufite kuganiraho ariko jyewe nyine nkaba ndi bwibande cyane kureba ibirebana na integration mu rwego rw'abanyamwuga b'amategeko ibyo ndi burebe noneho ubwo ibirebana na politiki y'akarere n'umutekano mu karere nabiharira impuguke muri byo zikaba arizo zizabikoraho isesengura
tudatinze rero reka tujye twinjira ku ngingo z'amategeko waduteguriye wifuza ko tuganira kuri uyu munsi ijambo ni ryanyu
urakoze uyu munsi reka duhere ku ngingo irebana cyane cyane n'uburenganzira cyangwa se kurindwa k'ubuzima bwite bw'umunyarwanda bimaze kugaragara cyane ko ari ikibazo gikomeye ubuzima bwite mu gihugu cy'u Rwanda nubwo amategeko agira icyo abivugaho ariko ishyirwa mu bikorwa ryabyo ni ikibazo gikomeye cyane reka mbere kugira ngo mbyinjiremo neza ndahera mbere ya jenoside mbere ya jenoside twagize ibinyamakuru bitandukanye ariko ndibanda cyane ku byiswe ibinyamakuru byabibaga urwango le media de la haine ibivugwa ni za kangura za nyira za nyabarongo za nyiramacibiri za RTRM urebye nizo cyane zivugwa ariko burya n'ibindi byitwa ko byari bibogamiye kuri opposition ntabwo byari shyashya njyewe njya mvuga ko uhetse ko harimo n'ababizi umunsi twagize amahirwe yo kongera kubona ibiganiro bya radiyo Muhabura abantu bazatangara umunsi ibiganiro bya radiyo Muhabura byabonetse bivugwa ko hari naho bibitswe ariko hari bimwe bijya biboneka ntago byari ibinyamakuru byoroshye ikintu cya mbere jyewe ku giti cyanjye njya kumva ibintu byo gusomwa amaliste y'abantu babi ibiki nabyumviye bwa mbere kuri radiyo Muhabura cyane cyane ndibuka basoma liste y'abantu babaga Inyanza barondoye liste y'abantu babaga Inyanza wacu hariya abo bitaga babi abicanyi bagasoma amazina ibyo rero radiyo Muhabura yakoze twaje no gusanga ko ni nabyo za RTRM zaje gukurikiza nyuma tubona ko za kangura nazo zaje kujya muri ibyo noneho batangira no kujya bavuga ku buzima bwite bw'abantu ufashe n'ibinyamakuru nka kangura babisomaga ntago nari mukuru ariko narasomaga icyo gihe ibinyamakuru bitandukanye rwose nazisomaga nagiraga amahirwe yo kubibona nk'inyandiko bajyaga basohora bakerekana bavuga kuri Twagiramungu na Gatawiringiyimana amafoto y'urukozasoni bakoraga ibishushanyo by'urukozasoni za montage berekana Twagiramungu na Madame Agatha Uwiringiyimana mu mashusho mabi y'urukozasoni ibyo bintu byaragaragaye kubera icyo gihe noneho igitangaje rero marigre ububi bw'itangazamakuru rimeze gutyo noneho ryanahamagariye urwango rugaragara n'inkiko zarabyemeje kuko habaye urubanza nko mu rukiko rwa Arusha habaye urubanza rwihariye rwiswe urwitangazamakuru noneho uruhare rw'itangazamakuru mu bihe by'intambara mu kubiba inzangano no guteranya abantu no gutera umwuka mubi urwo ruhare rwaragaragaye ariko noneho ikintu gitangaje cyane nuko uyu munsi ibyo byavugwaga mu itangazamakuru ry'icyo gihe ari byo turi no kubona uyu munsi mu itangazamakuru riri mu Rwanda noneho umuntu akibaza naya hemasomo iyo bariya ba Bizimana Jean Damascene ba Tom Ndahiro bajya kwigisha bakavuga ibya genocide ngo uburyo yateguwe baraza nyine n'ibindi bakanongeramo n'ibindi bihimbano byinshi bitabayeho bakongeramo n'ibindi ariko noneho ntibicare ngo bavuge amasomo abanyarwanda bakwiye kuba bakura muri ibyo ngibyo kuko iyaba bavugaga ibyo byabaye icyo gihe ariko noneho bakavuga bati sosiyete nyarwanda ikwiye gukuramo amasomo ameze gutya byari kuba bifite ishingiro ariko birababaje uyu munsi kuba mu Rwanda hari itangazamakuru ririmo kubiba urwangano noneho urwangano bigaragara rushingiye ku moko rushingiye ku nzangano itangazamakuru rihamagarira rubanda kwibasira abandi iryo tangazamakuru rikaba rikorera mu gihugu cy'u Rwanda biratangaje noneho n'ikindi kintu kibabaje inzego z'igihugu zikaba zibirebera ntacyo zikora yenge avuga nti uyu munsi ntabwo leta ya FPR igifite icyo yavuga inenga za RTRM inenga za Kangura mu gihe ifite ibitangazamakuru nka Rushyashya mu gihe ifite ibitangazamakuru nka TV iriya bita ngo mayi
250
TV 250
yes
mu gihe hari ibinyamakuru bimeze kuriya biri gukorera mu gihugu cy'u Rwanda biteye isoni n'agahinda birababaje abantu batwumva bazagende bajye ku mbuga za biriya binyamakuru barebe inzandiko zisohoka ibyo twavuze za Kangura zakoreraga batwagira mungu naba uwiringa imana gata nibyo iriya TV 250 irimo gukorera ba Victoire Ingabire na Bantaganda niyo mashusho tubona abanyarwanda bamaze no ya mashusho yo gupfobya abantu yo kubasega no kugaragaza amashusho no kuyadeforma mu bubi donc hagamije kubanganisha hagamije kubangisha rubanda nibyo tubona abanyarwanda bajye ku mbuga nabivuze bajye ku mbuga za TV 250 My TV My 250 TV niko yitwa bajye ku rubuga rwa Rushyashya TV bajye no kuri za channel donc za konti zabo kuri YouTube bumve ibintu bihavugirwa ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye agahinda ndatanga urugero murabizi mu minsi ishize iyo TV 250 yahamagariye kumugaragara iyicwa rya Madamu Victoire Ingabire ibi ihamagara kumugaragaro iyicwa rya Madamu Victoire Ingabire birazwi ko Madamu Victoire Ingabire yajyanye ikirego muri RIB ntibigeze bacyandika bacyakira ngo bagikurikirane ibyo birazwi ndatanga urundi rugero kuri Rushyashya hari uriya Jean Lambert Gatare yakoze niba nabyita umuvugo niba nabyita iki ubutumwa yayitishije avuga kuri Rusesabagina aza kugeraho avuga ku uwo bashakanye
naravuga ngo uwo bashakanye ngo yavutse mu bantu ngo ntiyumvishe ukuntu yavutse mu bantu akajya kubana n'igisimba kimeze nka kuri magana donc kimeze nka rusesa bagira ayo namagambo ni ibintu byakuzwe na Jean Lambert Gata ngo uwo bashakanye ngo we yavutse mu bantu ngo niyumvisha uko yagiye kubana n'igisimba.
Okay, Tasiana ni umuntu rusesa bagira n'igisimba.
Ni igisimba. Ibyo iyo bivuzwe mu mvugo y'abanyarwanda tuzi ibyo yashakaga kuvuga ntagira ushaka kuvuga ngo nuko ngo bamurega ngo yasenya bimana no muri bya bindi by'abanyarwanda tuzi icyo bavuze iyo bavuze ibisimba tuzi icyo bisobanuye nk'abanyarwanda imvugo z'urwango tuzi kuzidekoda tuzi icyo ashaka gusobanura tuzi aho aganisha ibyo bintu bikavugwa mu itangazamakuru igitangaje rwa rwego rwitwa ko ari urw'abanyamakuru bigenzura rujya guhagarika abandi banyamakuru ngo banenze bimwe mu byo leta ikora ariko ibyo bitangazamakuru biri kubiba urwango mu izina ryo gukunda igihugu bakabirebera nta na kimwe kirafatirwa ibyemezo nta na kimwe kiranihanangiriza nta n'inyandiko n'imwe irihananye irandikwa bihanangiriza ibyo binyamakuru mu gihe tuzi uruhare rw'itangazamakuru mu kubiba urwa ruganisha kwitsemba cyangwa se kwirimbura ry'abantu bishingiye ku cyo bari cyo bishingiye ku bwoko bwabo bishingiye ku nkomoko yabo bishingiye ku bitekerezo byabo ibyo twarabibonye ni amateka abanyarwanda batigishwa n'ibyo tuzi ariko noneho ibyo twabayemo uyu munsi nibyo biri gukorwa naho ngaho rero niho nahereye mvuga nti rekanze kuko ndabizi yuko abari muri izo nzego zose ibi biganiro byacu barabikurikira bumve ubutumwa tubabwira tuti ibiri kubera mu gihugu cy'u Rwanda biteye isoni nyuma y'imyaka 27 ishyira 28 ntabwo u Rwanda rwari rukwiye kuba rugifite itangazamakuru rirangwa n'imikorere imeze kuriya itangazamakuru rireberwa rihamagarira urwango ku mugaragaro nongere nibutse abakunzi bacu ufite amatsiko hatazagira ugira ngo nibyo duhimba azajye ku mbuga za rushyashya
ariko wenda uratuma tubakora promotion babone views ariko akariho karavugwa abantu batwihanganira ubundi ntago tujya dupromotinga ngo bajye ku accessinga babirebe kuko n'umwanda babagiye gufungura barebayo ariko nyine tugomba kubidenonsa abantu bakabona ububi bwabyo kandi tugasubira nyuma tukerekana uko ibyo binyamakuru biba inzangano byatwitse u Rwanda no tugakora komparizo y'ibirimo gukorwa uyu munsi ariko ngo bishyigikiye ubutegetsi nyine nk'uko abivugaga hari na za 250 buriya nabyo ni kimwe hari za Virunga Post hari The Feature TV hari birahari byinshi birirwa bakora story bafabrika ariko banakeka ko kuba bavuga bitera umuntu ubwoba cyangwa bituma ucikininga ukati cyitsi intege ubwo navuzwe nanditswe nasevejwe nahimbiwe story itarabaye bakumva yuko wenda wagira isoni zo kubivuga nako kandi nagira ngo nkompleta ariko abadukurikiye audience yacu urabyumva cyo dushaje kuvuga aha ngaha turerekana urwango rurimo kubibwa mu byitwa media kandi bavuga ngo u Rwanda rwageze mu makuba nk'aya kubera itangazamakuru za rutwitsi kandi rutwitsi nirimo guhabwa platform mu gihugu cy'u Rwanda
ya nibyo bibwira nyine ikibazo byitwa ngo ni uguhangana n'abanzi b'u Rwanda ariko ntibazi ko bari kwangiza imitekerereze y'abanyarwanda barimo barabiba urwango rwinjira mu mitekerereze cyane cyane y'urubyiruko rutazi amateka y'ibyabaye kuko harimo abana benshi bavutse nyuma ya jenoside batazi ibyabaye noneho kubangisha ni nayo mpamvu tubona ku mbuga nkoranyambaga nibyo bintu bihari niyo magambo urubyiruko rwinshi rwitwa ko rushyigikiye ubutegetsi rurangwa n'imvugo y'urwango ni ugutuka umuhisi n'umugenzi ni ugukoresha ayo magambo mabi bafite n'abantu benshi bakoresha mu mbuga mu donc bakora bakoresha ku mbuga nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga mu makonti atari ariko bakoresha imvugo z'urwango imvugo mbi cyane zitabaho ejo bundi twumvise uriya Thierry Murangira avuga ngo bari mu biganiro na za YouTube ngo kugira ngo barebe uko bafatira ba donc ama ngo imbuga zibiburwango zinyuze muri YouTube zahagariko ariko bakwiye guhera kuri biriya binyamakuru byitwa ko bishyigikiye ubutegetsi kuko birakongeza umurimo mubi cyane cyane ko nabo bashinja bari hanze kenshi baba bari basubiza
bareplika
ni ugusubiza wa muriro wacaniwe hariya leta nikosora imvugo mbi nikosora imikorere mibi ntabwo izabona feedback donc iyo utanze ikibi ubona feedback ikibi iyo utanze icyiza ubona feedback ikibi kuki ibi ngibi tubona mu Rwanda bitaba mu bindi bihugu kuki nta mvugo z'urwango tubona ziri mu bindi bihugu ariko mu Rwanda akaba ariho hagwiriye imvugo z'urwango ntabwo turabona iriya komisiyo ishinzwe kurwanya genocide ubu yimukiye muri ya mino ubumwe niba ari mino ubumwe nanjye nta munsi n'umwe higeze hakorwa declaration ngo bamagana ibyo bintu bamagana abari hanze ntibaramagana ibibera mu gihugu uwo mwuka se w'urwango ubibirwa mu izina ryo gushyigikira leta nuko bawuyobeye ariko barimo barasurira igihugu ibibi barimo baraganisha igihugu hari barebera banatoza urubyiruko rw'u Rwanda ibintu bibi imvugo z'urwango imvugo zuzuye ubugome imvugo zuzuye urugomo naho ngaho rero nashingiye mvuga nti amateka yo muri 1994 yasigiye iki u Rwanda rw'uyu munsi ese FPR ifite ubutegetsi nuhe murage ishingiye ku byabaye nyuma y'imyaka 27 yumva ifite cyangwa izasigira abanyarwanda n'umurage w'umwiryane gusa abanyarwanda barimo umwiryane umaze kugera ku rwego rurengeje urugero
kugira ngo nkunganire ejo bundi igishari ubwo Kagame yajyaga gusoza uriya mwiherero cyangwa training y'abayobozi bari bamaze swaza guturwa hari umwe mu bayobozi wabaje Kagame ati nyakubahwa dutabare mu itangazamakuru iyo mvuga urayibuka ndumva nabikoze mikiganimo dutabare mu itangazamakuru ngo ko hari abantu bari mu itangazamakuru batarigigiye ngo barimo sinibuka amagambo yakoreshe wenda ndaza kureba audio anganye igarure gato sinshaka gukota ibintu ntibuka avuga ngo Kagame natabara itangazamakuru ko ririmo rirangirizwa n'abantu ngo batabyigiye ngo barizamo baje kuryica ndaza kureba audio ntabwo ndi kwibuka neza ukuntu yabiforominze ariko ni ugufunga abantu bacalenjinga system nicyo kintu umudamu yashimangiraga ari nabyo wenda tubonye kongera gushimangira ahangaha ibyavuzwe na Kabarebe tariki 20 z'uku kwezi ubwo nyine yari inkumba mu itorero ry'intore ababwira bati mwidentifiye umwanzi you have to know your enemy iyo statement ubwayo irahagije comme en general ubwira urubyiruko ngo mumenye umwanzi wanyu amfate yabahaye go ahead ejo wumvise baje bakagutera icyuma cyangwa bakakurasa General Kabarebe yababwiye ati mwidentifiye enemy umwanzi ati abo banzi bakorera kuri social media ati ni utuntu ntabwo tukiri abantu twanditswe utuntu nicyagiye twavugaga tuti cyangwa twumvaga bavuga ngo abantu bateye u Rwanda ni ibisimba ni udukoko bafite imirizo ni cockroaches ugasanga amagambo nk'ayo population illinois no ahubwo reka ndetire amagambo yanjye ibintu byo mu Rwanda ntabwo ari kuvuga ngo abantu babikoze nuko batizi ahubwo nuko abanyabwenge babigiyemo babikora babishaka bakongereza urwango n'uwo muriro icyo kintu kigomba kujya cyumvikana hari igihe twese ngo abanyarwanda ngo nuko batari edike batize ariko ababibashishikarije bize mu mahanga bize muri za Amerika bize mu Bubiligi bize mu Faransa bize barize bari bafite education nibo ba promoting iyo message ya hene muri baba turage binkandagira bitamo urumva promotion kabare barimo gukora uyu munsi nta itaniye na promotion yabaye muri past mu myaka 27 turimo kuvuga nga so ahangana nyano se ko nakoze ikiganiro ejo ariko ntago cyatambutse kuri wa muvandimwe wanjye mu gihugu cy'u Rwanda tuganira akompara intore n'intera hamwe muzakibona ejo ku mugoroba ejo ku wa kane muzakibona yabisobanuye neza kuko yibereye hariya ibintu bigishwa mu kazi barababwira ukuntu bagomba kurwanya umwanzi w'igihugu bababwira bati abari hanze bazagaruka kuri jenoside ariko kuko we abireba mu isura yo gusenya igihugu akavuga ati ndi mukuru nabonye ibyemere yavuze n'intera hamwe ndimo nabone byespere rivuga n'intore agakora komparaza akavuga ati dufite akaga katwugarije nagira ngo akwanunga complete mwakomeza
ayo rakoze ubisobanuye neza Serije biteye ubwoba iyo umuntu yitegereje umwuka ukumeze ureba izo rangaje donc iyo izo discours z'ubutegetsi z'abari mu butegetsi zishishikariza abanyarwanda guhagurukira abandi ntizitinye no kuvuga no kwica urabizi ko na president ubwe akoresha imvugo zo kwica akabivuga ku mugaragaro noneho n'abandi nabo na rwa rubyiruko izo ntore turabibona ibyo bandika kuri za social media turabibona imvugo bakoresha ni ibintu biteye ubwoba noneho nibyo binyamakuru bishyigikiye ubutegetsi twabivuze ibintu bakora biteye ubwoba ariko igitangaje nuko inzego zibishinzwe zicecekeye ni ukuvuga ngo abagomba gucecekeshwa n'abagira ibyo basaba leta n'abagira ibyo babwira leta none se kugeza uyu munsi abo dufite bafunzwe ba niyo senga Theoneste wa TV umubavu ni hehe yigeze ahamagarira abanyarwanda kwanga abana ni ikihe cyaha yakoze dufate cyuma Jedoni cyuma ni iki yakoze ni iki kibi yabwiye abanyarwanda niye yakoresheje imvugo mbi ariko uwo nguwo ngo agomba kwicwa wibuke urebe n'uburemere bwa menace iteye ubwoba uribuka ko kuri kaya cyuma uriya mugore witwa Ingabire Marie Immaculée uyobora Transparency Rwanda niho hantu ngira ngo abantu bakurikira radio itahuka bumvira uburemere bw'iki kibazo uribuka ko kuri Twitter Marie Immaculée Ingabire yanditse kandi ni umukuru wa Transparency Rwanda ushinzwe ibintu byo guca ruswa na karengane mu gihugu avuga ngo n'umucamanza ngo wari wararekuye cyuma agomba kwirukanwa mu kazi umucamanza warekuye cyuma ngo yirukanwe ku kazi bivuze ni nayo mpamvu rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo abacamanza tukanenga imanza bace n'ibindi ariko rimwe tugasa nk'abatibuka umwuka bakoreramo tekereza niba umucamanza ku rwego rwa mbere yararekuye cyuma akaba ari gusabirwa gufatirwa ibyemezo byo kwirukanwa mu kazi uriya mucamanza wo muri hot kuru wemeje igihano yari gukora ikindi ki ya ari kumva ibivugwa kuri mugenzi we wabanje gufata icyemezo ku rwego rwa mbere aho niho hari ubureme ababwira leta abereka leta ibitagenda bacecekejwe ababiba urwango rukozwe mu izina ngo ryo gukunda igihugu urwo si urwango gutuka gusebya kwambika umuntu uzarebe iyo bagiye no kuvuga umuntu niyo bamushinja barabanza bakavuga ngo kana ngo mwene kanaka ngo wakanaka ngo wavutse aha ngo mu muryango yunga uvukana na kanaka n'abana bangana ntago nta nubwo baretse kukuvuga wowe wenyine ahubwo bahise bakubiramo n'umuryango wawe naho ukomoka naho uvuka bagiye no kugira donc ni ukuvuga ngo barahamagarira sosiyete nyarwanda kutakwibasira wowe wenyine ahubwo bibasire n'abafite isano bose nawe ngaho uburemere bw'urwango bukorwa mu izina ryo gushyigikira leta aho bushingiye nta kintu leta izivuguruza nk'uko kiriya gihe iziriguza
uko na bariya ba bangeze babande bakanta no bose mu niza yere munakangura hari amategeko yabahanaga ariko ayo mategeko niyigeze yubahirizwa uriya mugeserarewo
arya ninde ne nimbonameka mbonameka harya ninde wasabye ko akurikiranwa bikangara
ni Nkubito Alphonse Marie
okay
ni Nkubito wari procureur général wa bo birashoboka kuko nambonameka peut-être kuko yari ministre w'ubutabera icyo gihe yari muri PR itaracikamo ibice birashoboka ariko na procureur Alphonse Marie Nkubito yari procureur général Kigali yatangije enquête ariko nyine Mugesera aza gucikishwa nabari ku butegetsi baramucikisha asohoka mu gihugu ariko rya jambo yavuze ni naryo ryatumye Canada mwirukana nta n'ikindi kibazo yari afite ko genocide yabaye atari mu Rwanda Canada yamwirukanye ntabwo yabaye extradé Canada yaramudeporse iramubwiti ntabwo tugushaka ku butaka bwacu rero n'abangaba bari gukora ibyaha mu izina rya Bamugesera babikoze mu izina rya leta ryo gukunda igihugu na n'ibi bitangazamakuru biri kwirirwa bihamagarira amanywa n'ijoro kwangisha abanyarwanda abandi banyarwanda bari kubikora mu byo bita ngo gukunda igihugu igihugu n'icy'abanyarwanda bose hari aka video naguhaye mbabarira ukanginire nakaguhaye kumbi ijambo Kagame yavuze arahira
nyemerera nka downloading mu minota nk'itatu wabukomeje imitwe tukaraba kwibonetse
reka nk'introduise nkavuge ni ijambo Kagame yavuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi amaze kurahirira ya manda bita ngo bonus bamuhaye yavuze discours yayivuze mu cyongereza aravuga ngo nta munyarwanda ngo w'umwanzi ngo u Rwanda nta mwanzi rugifite ngo nta munyarwanda ukiriho w'umwanzi noneho igitangaje ni perezida mu kanya gato aravuga ngo nta munyarwanda w'umwanzi jyewe iryo jambo ryumva nayimvuze nti ambo umenye ibintu bigiye guhinduka ubwo noneho Kagame mbere yavugaga ko hari abanzi b'igihugu noneho uyu munsi atangiye manda avuga ko nta mwanzi w'igihugu nta munyarwanda w'umwanzi w'igihugu kibaho abivuga gutyo ariko hashize akanya gato turaza kubibona atangiye gushishikariza za ntore ubutasi ese barajya gutata abandi banyarwanda kubatesha umutwe bya bindi twumvise perezida wayibuka yavuze ngo tubahungete tubatesha umutwe ngiyo discours politique ngiyo imikorere iri mu Rwanda ni uguhamagarira abenegihugu guhagurukira abandi benegihugu icyo ni igisebo gikomeye ku mitegekere ya FPR niba wayibonye yidushyiriremo noneho nze kukomeza mbwira bibutse amategeko ubwabo bishyiriyeho
ndakeka nyibonye mwihangane gato tugirebe munyanganire
tu bibutse amategeko ubwabo bishyiriyeho
ndabona format yayo batanyemera kuyikina hano
ni ntacyo reka nikunda irajyaho nidakunda
nyemerera gato mu gihe waba uvuga ku itegeko ndabanyirimo kugeditinga
urabarimo kuyishakisha
ndabanyirimo
duhere turebe ibyo amategeko y'u Rwanda ateganya kuri iki kibazo ubuzima bwite bw'abantu kubaha ubuzima bw'abantu kubaha icyubahiro cy'umuntu kubaha agaciro k'umuntu amategeko y'u Rwanda abivugaho iki ingingo ya cumi na gatatu y'itegeko nshinga iravuga ngo ubudahungabanywa bw'umuntu l'inviolabilité de la personne humaine donc ubudahungabanywa ni ukumvikanisha icyo gitekerezo cy'uko umuntu n'indahungabanywa mu bumuntu bwe mu cyubahiro cye nk'umuntu no mu gaciro ke nk'umuntu n'indahungabanywa iyo ngingo ibisobanura neza cumi na gatatu ya constitution y'itegeko nshinga navuga ngo umuntu ni umunyagitinyiro kandi n'indahungabanywa leta ifite inshingano zo kumwubaha kumurinda no kumurengera ibi binajyana na rya hame ry'uko abantu bose bareshya imbere y'amategeko abanyarwanda bose barareshya imbere y'amategeko nta usumba undi iryo ni ihame riri muri constitution noneho niba uyu munsi constitution ivuga ngo umunyarwanda ni umunyagitinyiro ni n'indahungabana leta ifite inshingano yo kumwubaha ifite inshingano yo kumurinda ifite inshingano yo kumurengera iryo ni itegeko nshinga ribivuga noneho tukaba tubona imikorere nk'uko tumaze kuvuga y'ibyo binyamakuru bikomeje guhamagarira abanyarwanda guhagurukira abandi tuzi za nzego zose zikorera ubutegetsi ba bantu bose baba bari kuri za social media zitandukanye ngo bashinzwe gukorera ubutegetsi ngo kurwanya abo bose bita amazina babambura ubumuntu n'icyubahiro cyabo abo bose bakora ngo mu izina ngo ryo kurengera cyangwa se ryo kurwanya abanzi b'igihugu bibasira abandi banyarwanda nta kintu na kimwe kirakorwa nta rwego na rumwe ruragaragaza ko ibyo bintu ari amahano akorerwa ku mugaragaro nagira ngo mbwire abatwumva yuko imikorere tubona y'itangazamakuru riri hanze aha rikorera leta ni amahano wenda niba barwanya baba barwanya nibabwire ibihugu batuyemo niba babona ko dufite imikorere mibi babangamye nibabimenyesha ibihugu dutuyemo bitabo bantu bafite imikorere iyi n'iyi inyuranyije n'amategeko none amategeko aba ari yadiringa n'ibyo bibazo ariko kugera aho ujya gutesha umuntu ibibazo ayo ni amahano akorwa mu izina rya leta naho ngaho ushaka kubivuga rero ntabwo tubona leta ifata iyo courage yo kurengera bene igihugu no kubarinda nk'uko itegeko nshinga ribivuga kandi n'iry'abanyarwanda bose baba bari ku butaka bw'u Rwanda cyangwa batari ku butaka bw'u Rwanda iryo tegeko ribarengera kimwe ribaha n'inshingano kimwe ingingo ya 16 ya constitution iravuga ngo kurindwa ivangura iyo n'indi nshingano constitution yahaye leta y'u Rwanda kurinda abanyarwanda ivangura irya ryo ryose dore baravuga ngo abanyarwanda bose bavukana kandi bagakomeza kugira uburenganzira n'ubwisanzure bingana abanyarwanda bose ivangura irya ryo ryose cyangwa kurikwirakwiza byaba bishingiye ku bwoko umuryango cyangwa ku gisekuru nahoze mbwira abantu ni bya binyamakuru iyo bigiye kwataka abantu biraza bakavuga bigahera ku mubyeyi bikagera ku bavandimwe yewe n'abatagize aho bahurira n'umuntu nyirubwite urebwa mu byo akora bakajya kubazanamo ngo kanaka wa kanaka yavutse yagenze ati cyangwa ku gisekuru ku nzu ku ibara ry'umubiri ku gitsi ku karere ku byiciro by'ubukungu ku idini cyangwa ukwezi no kubitekereza ivangura riri gukorerwa abanyarwanda cyane cyane rishingiye ku bitekereza abantu bagaragaza ibyo batekereza ku mibere ku miyoborere y'u Rwanda noneho bya binyamakuru ya miyoboro y'urwango ikorera leta ikuririra aho ngaho rimwe na rimwe ikabatiza n'ibyo batavuze ikajya no kwinterpreta no kuzana ubundi busobanuro bw'ibyo batavuze bashingiye gusa ku byo batekereza uko babona imiyoborere y'igihugu ibyo bikabahindura abantu bo kwangwa ibyo bikabahindura abantu bo kwibasirwa ngibyo ibintu bikorerwa ku mugaragaro bikorwa n'ibinyamakuru bishyigikiye leta twibutse ko ntabwo twigeze tubona Radio Rwanda dukuyeho muri cya gihe Habyarimana yari amaze gupfa ibintu byose bimaze kuyangara institution zose zisenyutse ariko mbere ya Radio Rwanda yasaga nkaho iri modere none ubutegetsi byifashisha ibindi binyamakuru byashyizeho zakangura za RTM za Nyabarongo za Nyiramacibiri n'ibindi nkuko tubibona uyu munsi Radio Rwanda nayijya yibasira abantu televiziyo Rwanda ijya yibasira abantu ariko bitari ku rugero rwa hafi leta ikabikoresha muri bya binyamakuru irimo kugenda ishinga izo za televiziyo 250 izo za rushyashya izo za the future n'ibindi bitangazamakuru byose birimo kugenda bishingwa impande zose byibasira abanyarwanda hirya no hino abandi bibatesha agaciro ku mugaragaro ingingo ya 23 ya constitution iravuga ngo kubaha imibereho bwite y'umuntu n'iy'umuryango iyo nayo ni inshingano leta y'u Rwanda ifite kubaha imibereho bwite y'umuntu n'iy'umuryango ndakomeza kubyibutsa ko babandi bya binyamakuru bidashobora kuza ngo bivuge kubitekereza urugero jyewe ntanga niba banyanditseho barajya kwandika ku babyeyi banjye kubo tuvukana kuki don kwanduzaho nkomoka hose umuzi inzu umuryango igiseko byose baze bitirirwe jyewe n'amahitamo yanjye nakoze ku giti cyanjye ntagishije inama abo ngabo bibitirirwe aha constitution iributsa kubaha imibereho bwite y'umuntu n'iy'umuryango iyo ni inshingano ikomeye y'abanyarwanda na leta muri rusange navuga ngo imibereho bwite y'umuntu iy'umuryango we urugo rwe cyangwa ubutumwa yohererezanya n'abandi ntibishobora kuvogerwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko aha bagakomeza bakavuga ngo icyubahiro n'agaciro ke bigomba kubahirizwa asubiramo iby'ingenzi hano imibereho bwite y'umuntu iy'umuryango we urugo rwe icyubahiro n'agaciro ke bigomba kubahirizwa iyo ni ingingo ya 23 ya constitution ibisobanura gutyo donc nari hano nari ngaragaje izo ngingo eshatu zigaragara muri constitution ya 13 ya 16 ya 23 zigaragaza ibyo kurinda agaciro n'igitinyiro by'umuntu n'ibyo kurindwa ivangura iryo ari ryo ryose biri muri constitution tukaba turi kubona yuko mu mikorere y'abategetsi b'u Rwanda n'indi miyoboro yose bakoresha barimo bubahuka ubutegetsi bw'u Rwanda burimo burubahuka ku mugaragaro ibiteganyijwe muri iri tegeko nshinga rirengera abanyarwanda bose kimwe byagombye kuba rirengera abanyarwanda kimwe nibutse ko abategetsi bose b'u Rwanda iyo binjira mu mirimo barahirira kuzubahiriza itegeko nshinga ariko imikorere tubona iratangaje harimo kubahuka ku mugaragaro aya mahame remezo arengera umuntu gufatwa nk'indahungabanywa gufatwa nk'umunyagitinyiro guhabwa agaciro n'igitinyiro cye no kurindwa ivangura itegeko rigenda rishyiraho ibihe by'irengayobora bavuga ati wenda kubera izi mpamvu izi niza ariko amategeko nayo akaba yarabisobanuye neza hari ibigomba kubahirizwa naha rero muri constitution nagira ngo mbigaragaze mbere yuko nkomereza muri code penal wayibonye
amasegonda 30 nyigwe mu yindi format kuko iyi ntabwo ikina muri resolution yawe ntabwo ihagije ku buryo yakina ariko mu masegonda 30
ndenkomereje muri code penal igitabo cy'amategeko hano ibyaha hano twari tumaze kubona iby'itegeko nshinga riteganya abisubiramo abanyarwanda bazabyisomere bose itegeko nshinga ry'u Rwanda ryahinduwe mu 2015 barebe mu ngingo ya 13 barebe ingingo ya 16 barebe n'ingingo ya 23 uburyo zitanga zishyiraho amahame yo kubahiriza ubuzima bwite bw'umunyarwanda
no kumuha agaciro mu cyubahiro cye cyose no kumurinda ivangura. Turebe noneho uko igitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda. Hari andi mategeko ntabonye umwanya wo kurebamo, harimo n'itegeko rirebana n'igihe y'igiko ikoranabuhanga mu Rwanda, nabyo riraza rishyiraho amaprinsipe arebana no kurinda ubuzima bwite bw'umuntu. Iryo tegeko rirabiteganya, ntabwo nabonye umwanya wo kurijyamo, ariko reka ntacyo nifashishe
reka ngo iyi audio mu bundi buryo, kuko iriya ya mbere ntabwo byari gukunda. Reka tuyitege amatwi twumve ubutumwa bikubiyemo.
We have worked incredibly hard to rebuild our nation in a spirit of consensus while leaving no one behind, in particular our women, men have equal rights and opportunities. Today, Rwanda defines no one as an enemy. Whether domestic or foreign, every Rwandan has a country. Maze rero ndahera ku magambo amwe mwanakoresheje hano. Kudasobanya bavuze ko intore zidasobanya, zidakwiye gusobanya, sibyo? Ya gusobanya babigishije cyangwa kudasobanya ntabwo ari iby'akarasisi gusa, uburyo amaguru cyangwa amaboko atagendera hamwe. Kudasobanya ni no mu bitekerezo, mu mutwe no mu mikorere. Gutekereza uhuza gutekereza n'ibikorwa, hakwiriye kubaho kubaho gusabanya, sibyo? Ikindi cyangwa ibindi bintu bibiri by'ingenzi ni kimwe, ariko byari bifatanye. Umuyobozi w'itorero yavuze, yagiye kurangiza ijambo rye aravuga ngo ubutasi bwinshi. Aha, mwumvise icyo byari bivuze? Mwabyumvise neza? Ubutasi murabuzi? Murabuzi gutata ubutasi? Murabizi ubutasi gutata bivamo kumenya icyo ushingiraho gukora ibikorwa nk'ibyo mwize hano cyangwa iby'abandi bize ahandi, mu buryo bwo kurinda igihugu, sibyo? Kwirinda bya bindi byahungabanya igihugu niho bihera, uramenya noneho ugahera ku bumenyi, ku makuru, ubiriho noneho kubaka ukajya mu bikorwa uhereye aho.
Urabyumvise?
Nabyumvise. Nta mwanzi wo mu gihugu, nta mwanzi wo hanze.
Kagame arivugira. Nibutsa abadukurikira ko ririya ni ijambo yavuze mu kwezi kwa munani 2017, igihe yarahiriraga iyi manda mwita bonus bamuhaye.
Tariki ya 17 z'ukwa munani.
itariki sinyibuka ni mu kwa munani nyine bibi
le 18 zo kwa munani 18 zo kwa munani 2017
nibwo yavuze iriya discours aravuga ati Rwanda has defined no one as an enemy whether domestic or in foreign ta u Rwanda uburufata nk'umwanzi yaba ari mu gihugu yaba ari no hanze yacyo ngo every Rwandan has a country umva ibyo ni Kagame ubwe ubyivuge ni discours yavuze ariko ibyo biza wenda igihe kimwe nzazana liste hano mfite yigeze gusohoka iyo bita ngo liste y'abanzi b'u Rwanda ntago banditsemo amazina y'abanyarwanda banditsemo amazina y'abanyamahanga amazina y'abanyamahanga abo bita abanzi b'u Rwanda izenemi di Rwanda yatangajwe na Senerge yakoze liste y'abo bita abanzi b'u Rwanda ni Senerge yakoze ayo mazina ikigo cya leta noneho Kagame
hora ahunga urambwira ko ari Senerge cyane ni amaliste ya Tom Ndahiro bakora copy
no, ni Senerge jewe liste mfite ni ya Senerge yakozwe na Senerge iriya komisiyo Jean Damascene yahoze ayobora
okay interesting okay wait kuzayireba nkareba iyo liste kwite
nzayiza na rimwe hano nyisomere abanyarwanda ayo mazina y'abanzi b'u Rwanda aho bafata nk'abanzi b'u Rwanda niwo nayikoye ko nayibonye ndi mu bushari ubushakashatsi nakoraga mu 2016 nibwo nayibonye noneho Kagame asubiye mu ntore ze azibwira ngo nimujye gutata ngo turi kwiga ubutasi ubundi igihugu kigira inzego z'iperereza afite inzego z'iperereza turabizi ko mu Rwanda bafite za NSS turabizi ko bafite za dema turabizi ko muri presidansi harimo iperereza ryabo ibyo birazwi iperereza ry'imbere mu gihugu iperereza ryo hanze ibyo byose ni inzego none abanyarwanda basore b'abanyarwanda urabigisha ibyo kujya gutata ntabwo ari ukujya gutata ibindi bihugu urabohereza kujya gutata abandi banyarwanda kujya kugirira n'aba abandi banyarwanda ntabwo ari ubutasi bwo kujya niba baba muri Amerika ngo bajye kwiga uko Amerika ikoresha ikoranabuhanga batate bamenye ubwo bumenyi nk'iki no ntabwo ari byo bari kubabwira ni ukujya kumenya ba Serije bari muri Amerika baryama gute babaye yavugana n'andasura nde ajya mu yihe restora agira ati nibyo ngibyo bari koherereza abana b'abanyarwanda ngo baze gukora kandi perezida amaze kwivugira ngo nta mwanzi afite u Rwanda nta mwanzi rufite yarangiza kohereza abasore b'abanyarwanda kujya gutata abo nibo birirwa no kumbuga nkoranyambaga batukana ibitutsi bitabaho za inventory ibyandikwa abantu barabibika ntabwo bigira biriya byose bariya bavuga byose turabifite turabyandika ntabwo bihita birabihita ntabwo birangira
gato wenda kantu ka karambabaza nuko ntabwo bakoresha imyirondoro yabo ngo tuzanamenye ngo ni bande abamenyekana ni bake cyane abenshi bafite amazina ubona udashaka kuzidentifiye abari bo ariko ubwo wenda tugize amahirwe tukamenya bene wabo babadenonsa byadufasha nduhungirehe turamuzi nduhungirehe kirabikemura
harimo ababa bazi ayo mazina baba babazi
yes.
Igihe bagera bagira umutima wa kimuntu ukabagarukira akavuga ati turabiza bavugaga ibi naba
nagira ngo nange urugero urabona nk'iyo nduhungirehe mu muvumbuye nawe agera aho ngaho agacocika akabyemera mukavumbura Twitter ze mukavumbura Facebook ze batwitwa nduhungire Tom Ndahiro mukamuvumbura n'abandi nabo ntibadenose bati munatubeshyera bakabyemera rwose wanavuga uti ariko Tom uri mu biki akaza ari fiyeri wo kongera ku respondinga ku byo mwamuvugagaho cyangwa budome ubona ko dukeneye ekipe natwe yo kujya tuvumbura wa mbuga afe I'm sorry sinshaka kuvumbura bimwe by'abandi ntihagire umwotinga nagaruvuga ngo ni ukumenya umwirondoro abo bantu abari bo bakora ibyo bintu sibyo ya kuko banitwa andi mazina hano kumbuga mwana nyambaga umunadasha kumbuga ati uimunu na mwagirigwa nechi akirigwa gutuka uka mwubroka kwenye kakaruka muindi sura bilawa wazisizo uja wizaji nda kujanga wanu wabashi kuwa menya wenda na voto yetu mwaga tuti ulindu unji lehe ukurugwa lichi mngaro
yeah ariko nanone wamenye niwa nibyo turimo tuvuga uyu munsi niba uyu munsi bashobora kuza imbere y'ubugiruko bakavuga ngo leta ngo zabanje ngo zashishikare abanyarwanda urwango nibamenye ko barimo barakora ibisa neza ijana ku ijana n'ibyo leta banenga sakora uretse ko tutanabizi ntaho twigeze tubona mashini ya leta yicaza ngo itegure ibintu byose twabonye yewe rwose nahagarara ku maguru yanjye ntabyemeza yombi twabonye aho ihangana riba ryeruye leta ikarishyiramo imbaraga aho intambara yo muri 1990 itangiriye n'andi two byarigeze bigaragara ngo tubone leta imobilize urubyiruko irushyiramo ibitekerezo bibi n'imyumvire mibi
ariko nanone aho ngaho nyeke nemeramera ko tuvuge nk'uko iyo ufite conviction ko ibyo uvuga ari ukuri uri mu murongo nyakuri kandi impamvu yuko wihishe inyuma y'izina ritari ryawe uri valante aka Yezu ni Serge Ndayizeye irabye nyuma z'imyaka icumi ntabwo ndabeshya ngo nitwa kanaka bitewe n'uko wenda isura yanjye irazwi ibyo mvuga rirazwi kandi mparanira right cause akarengane kari mu gihugu niko ndenonsa aba nanone wenda ikibazo ahantu kigoraniye nuko bo barandika ntibavuga buri igihe kuvuga wenda byahindura ikindi no kuvuga bitwiye byarahindutse ngo dutwisinga amajwi umuntu arakubwira ati umpindurira ijwi kugira ngo mbashe gutanga ibitekerezo byanjye hari amacana amwe hari umbwiye aha ngaha ati Serge hari umuntu wundi hari umbwiye ati reka mpite nsoma ubwo butumwa hano kugira ngo bwumvikane umunyamakuru w'imvaho tekereza imvaho ni ikinyamakuru ofisiyeri cy'igihugu ati uwiyita Kayitare ufite YouTube channel yitwa Urugano akorera imvaho nshya uyu ni umuntu umuzi mu gihugu cy'u Rwanda udukurikiye ati uwitwa Kayitare ufite YouTube channel yitwa Urungano akorera imvaho wamugana uko arabivuze ati ahindutse aba bantu bafite aho bataha bafite aho basangira bafite inshuti n'imiryango barabazi wamugani biroroha no kubadenunsa
harimo abazwi harimo abantu bazwi amazina harimo n'abatarihishaga harimo twatanga ingero hano hari abagore bari bazwi nabo bakoresha izo mvugo z'ibitutsi no gutukana ibintu bitabaho no guhimba no kwataka abantu bababwira ibintu bitabaho uriya mugore bagize chairperson wawe w'itorero witwa niba ari Kayirangwa Anita uriya mugore yarazwi gutukana kuri social media biteye ubwoba harimo abitwa ba beya umugore w'uriya
umubaraka
harimo uwo beya ninuza afite ikinyabupfura kirengeje kibi cyo hasi cyane uyu ni umugore w'uwitwa uriya wahoze ayobora ishyirahamwe
ry'amagare
nawe kandi n'uriya mugabo nawe niko ameze uriya mugore wa Mubaraka muganga uriya mugore n'abantu izo ni ingero turi gutanga bagenda barazwi abantu barabamenya ko ni imiyoboro yo kubiba urwango muri bya bindi twita ngo gukunda igihugu ibyo byose rero birahari abanyarwanda barabizi barabimenya
hari unanyandikiye ambwira ati hano arumbwiye ati namushimire ati kubamenya biroroshye ati kuko burya kubamenya biroroshye ati no ku rubuga rw'intore baba baziranye ati umwe yabavuga bose bakamenyekana urakoze cyane uwo bamwita Bayingana ni Bayingana
we ni Bayingana wita Fox Rutinywa utukana kuri cyane
uwo mugore Mubaraka yize muri Boston aga ntabwo mwibuka yajyaga yirirwaga ntuka buri munsi ntukanuka ariko sinzi aho yagiye muri iminsi
umugabo we nyine yabaye umuyobozi yabaye chief of staff
Yes.
Yacishije make
ndamwibuka yirirwa nyine adutuka hano buri munsi kumbuga ariko wa magari biranumvikana. Reka twihute dufite byinshi byo kuganira.
Ya, reka twihute tuvuge noneho ama code penal. Yo nama tegeko bishyiriyeho batubahiriza. Arahari nta uzagira ibyo yireguza ibyo byose ngo ntiyarabiza amategeko arahari arasobanutse code penal mu ngingo y'ijana 63.
Abantu bayagwe impamvu yacecetse ngo baramutaye yabaye ntavuga.
Ya, reka twe kubigana tutajya mu buzima bwabo.
I know.
Ingingo y'ijana 63 ihana icyaha cy'ivangura. Iravuga ngo umuntu wese ukoze kimwe mu bikorwa ndahera ku ngingo y'ijana 61 y'igitabo cy'amategeko hano n'ibyaha cyo bita code penal. Ihana icyaha cyo gutukana mu ruhame. Bya bitangazamakuru ubwo nibyo turi guha ubutumwa cyane cyane uyu munsi abantu nabo bajye bakurikiranwa ariko noneho reka twibwirire bari abanyamakuru amategeko arahari itangazamakuru ry'umwuga ntabwo ryagombye kuba ryitwara uko turibona ingingo y'ijana 61 ihana icyaha cyo gutukana mu ruhame iravuga ngo umuntu wese utuka undi mu ruhame aba akoze icyaha igakomeza igira iti gutukana bivugwa muri ingingo ni ikimenyetso imigenzereze ijambo cyangwa inyandiko bigambiriye gukomeretsa umuntu ku bushake kandi ku buryo butaziguye. Code penal ibyira bihana iriya migirire ni ukuvuga bya bitangazamakuru babikora ku bushake bagamije gusebya gutesha umutwe abantu icyo ni icyaha cyo gutukana rwose mu ruhame. Code penal irabisobanura ingingo y'ijana 63 ihana icyaha cy'ivangura iravuga ngo umuntu wese ukoze kimwe mu bikorwa bikurikira icya mbere igikorwa kibangamira umuntu umwe cyangwa abantu benshi cyangwa gitandukanya umuntu cyangwa abantu benshi umva ibikorwa bibangamira icyitwa ivangura ni iki icya mbere ngo ni igikorwa kibangamira umuntu umwe cyangwa abantu benshi cyangwa gitandukanya umuntu cyangwa abantu benshi hashingiwe ku isano muzi ubwoko inkomoko umuryango inzu ibara ry'uruhu igitsina akarere ubwenegihugu idini ibitekerezo bya politike ibyiciro by'ubukungu umuco ururimi imibereho muri sosiyete ubumuga bw'umubiri cyangwa bwo mu mutwe cyangwa isura noneho abakunze kwibasirwa hano bishingira ku bwoko bwabo bigashingira no ku bitekerezo byabo bya politiki icyo ni igikorwa cy'ivangura ingingo ya kabiri igikorwa kigamije kuvutsa umuntu umwe cyangwa benshi uburenganzira bwabo buteganywa mu mategeko y'u Rwanda cyangwa mu masezerano mpuzamahanga u Rwanda rwemeje hashingiwe ku isano muzi ubwoko inkomoko umuryango inzu ibara ry'uruhu igitsina akarere ubwenegihugu idini ibitekerezo bya politike ibyiciro by'ubukungu umuco ururimi imibereho muri sosiyete ubumuga bw'umubiri cyangwa bwo mu mutwe cyangwa isura y'umubiri hano ndibutsa inyandiko ya Jean Lambert Gatare yanditse akayinyuza muri icyo kinyamakuru cya Rushyashya iyo nyandiko ikaba yaribasiraga umuhanzi Byumvuhore ni inyandiko abantu basomye barumirwa baratangara mu gihugu cyitwa ngo ko kirengera bamugaye icyo gihe muri iyo nyandiko Jean Lambert Gatare yatangaje mu kinyamakuru Rushyashya yandika kuri Byumvuhore Jean Baptiste yamwanditse noneho ajya ku miterere ye y'umubiri ajya kumunyegera ku miterere ye ku bumuga afite bw'umubiri bikorwa n'ikinyamakuru Rushyashya cyegamiye iperereza ry'u Rwanda acisha iyo nyandiko mu kinyamakuru biba nk'aho bitabaye nk'aho nta kintu cyabaye anyega umuntu amuziza uko yavutse amuziza imimerere ye y'umubiri ariko kandi anamuziza imitekerereze ye mu bya politiki. Naha rero icya kigamije kuvutsa umuntu umwe cyangwa abantu benshi uburenganzira bwabo amategeko aba abaha. Icyo nacyo ni igikorwa cy'ivangura. Twahoze tuvuga ukuntu ziriya TV 150 zahamagari yicwa ku mugaragaro rya Victoire Ingabire. Ntanze urugero rw'inyandiko ya Jean Lambert Gatare avuga asebya umuhanzi Byumvuhore Jean Baptiste amunyega ku bumuga bw'umubiri we. Ibyo byose ni ibikorwa byabaye ku mugaragaro. Aka gatatu baravuga ngo igikorwa cyose gishishikariza umuntu kuvutsa undi muntu cyangwa abantu benshi uburenganzira bwa gushishikariza. Twarabibonye ko bahamagarira kenshi abantu guhagurukira abandi mubahagurukire. Wari umaze kuvuga ibyo byabakabare babwira urugero ngo nimuhaguruke mujye kurwanya abanzi b'u Rwanda. Biriya perezida ahaguruka akabwira intore ngo nimuhaguruke ngo mujye gutata. Ni ibikorwa byo gushishikariza abantu kuvutsa abandi. Kandi ibyo bikorwa by'ubutasi twabonye yuko harimo amarozi, harimo iyicwa ry'abantu, harimo ibintu byinshi cyane, harimo isenya ry'imiryango, gucengera mu miryango y'abantu, mu buzima bwite bw'abantu, bagasenya imiryango. Ibyo ni ibikorwa biri kugaragara. Itegeko ry'u Rwanda ribyita ibikorwa by'ivangura. Ni ibikorwa bikorwa bihagarariwe n'ubutegetsi. Biteye isoni. Ingingo y'ijana 64 igahana icyaha cyo gukurura amacakubiri. Igisobanuye iki? Umuntu ukoresheje imvugo, inyandiko cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose gitanya abantu, byatuma abantu bashyamirana cyangwa bigatera intugunda mu bantu bishingiye ku ivangura, abakoze icyaha. Ni icyaha cyo gukurura amacakubiri. Reka nsoreza aha iyi ngingo mbwira abanyamakuru bo mu Rwanda abo navuze ko amategeko y'u Rwanda asobanutse. Nubwo uyu munsi ubutegetsi buhari butabibabaza ariko bazabibazwa. Nawe ibi byaha byasaza, sinibuka niba ibyaha byo gukurura amacakubiri biri mu rwego rw'ibyaha bidasaza, ni ukuzaverifiya neza. Ariko naho byaba bisa, amateka azabibabaza. Bazahora batangwaho ingero z'abigishije urwango, ingero z'abigishije gutanya abantu, ingero z'abahamagariye abandi guhagurukira abandi. Ni ingero zifatika. Reka ingingo mbe nyisoreje ya Serge.
Urakoze cyane Maitre Valentin, ni ukugushimira kuko ikiganiro nk'iki uba wateguye kiba kirimo amasomo buri wese aba akwiye gutekerezaho, akireba, akanisuzuma ati ese n'abandi ku ruhande rw'abantu batanga ihumure. No kuba turi muri opposition dushaka impinduka ntibivuze yuko dukwiye kujya mu mujyo w'abantu bagenda muri uwo murongo natwe ngo dukurikire. Hari aho wambwiye ati ababikora hanze nabo baba barimo kureplika, ariko stile nawe ubugana muri wa mujyo w'icyaha cyangwa wo kubiba, sinzi uburyo nabyita, bwo kujya muri iyo.
Oya, nabo abarwanya leta bakurura amacakubiri, politike z'inzangano, politike zo kuremamo abanyarwanda ibice bishingiye ku nkomoko. Izo mvugo ziragwiriye mu barwanya, mu bitwa ko ngo barwanye ubutegetsi bw'u Rwanda. Izo mvugo nazo ziragwiriye, ni imvugo z'urukozasoni. Politike yo kuhamagarira abanyarwanda kwivangura yo ntabwo ari politike, ni politike z'urukozasoni. Mu myaka tugezemo, mu myaka n'ubuzima abanyarwanda twabayemo, nibyo tuzi n'amateka twahisemo, nibyo twabonye aho urwango rwagejeje abantu, n'amamiliyoni y'abantu batakaje ubuzima hejuru ya politike z'inzangano. Uyu munsi tukaba tubona abanyepolitike nabo bashobora kuza kwitwaza ko barwanya ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, basubiramo imvugo zicamo abantu bice, zivanguramo abantu bice ngo abasa abanyarwanda bariya ni nibi. abandi bakagarura za kutututa abandi bakagarura za kigana nduga abandi bakazana ngo zabavantarana n'ibiki 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 izo ni politique z'urukoza soni iyo ntago ari politique bose turabizi ko iyo tubivuze badutuka ariko izo ni politique z'urukoza soni nta munyarwanda wihesha agaciro uyu munsi wagombye hejuru y'ibihumbi by'abanyarwanda hejuru y'amaraso y'abanyarwanda tuzi ingano yabo batakaje ubuzima hejuru ya politike z'u Rwanda ushobora kuza ngo yihanukire yongera avuge ko abanyarwanda bashobora gukora politike yo kwica n'ibice biteye isoni muri iki kinyejana muri iyi myaka tugezemo
ugize neza nubwo unabivuze gutyo umwaka utaha tuzareba uburyo tubigaruka kwa runo wambwiye atiriga inka uzayibwirwa amatava mu muzayabwirwa ni nk'uko inka iteye wenda nanone ari n'igihe twaba tuvuga tuti umuntu atanga icyo afite ubwo sinzi niba ndimo kugenekereza mu kinyarwanda cyiza umuntu atanga icyo afite ariko nanone abanyarwanda tubwira sosiyete tubwira nanone ni sosiyete ifite ibikomere
Serge naguciye mu ijambo biriya nibyo twita politique za populisme donc politique ibintu icyo bita politique populisme twaranabibona aho ngaho muri Amerika warabibonye abantu nka ba Donald Trump baza bakabwira abandi ngo nyamara ngo ikibazo cyanyu ngo ni bariye warabibonye
Abayisilamu
n'abayimigra n'abaki reka twubake inkuta atazongera kugira kababwira ngo ikibazo cyanyu nibari biriya ni politique bita abanya les académiciens bayita versus them twebwe nous contre eux donc ubuzima bwacu burageramiwe kubera bari ngo ntituriho neza kubera bari or babandi nabo barimo abeza barimo inyangamugayo abo ngabo ukumira barimo abantu bafite akamaro barimo abantu bafite igihugu akamaro abeza bavuka mu bice byose abeza bavuka mu myaka mu moko yose ababi bavuka mu moko yose inuzasi mu Rwanda gusa ariko noneho birababaje kuko abanyepolitiki icyo kintu cya politiki icyo twita populisme politiki ya populisme niza igashingira kuri frustration z'abantu donc umupopuliste araza akareba navuga ngo abantu bababaye ahangaha reka noneho abariho nshyira discours yanjye nshyiremo imbaraga noneho ofete ni ukumanipira faiblesse emotionnelle yaba njya nabyita n'ubugome ko ari ubugome urareba aho abantu bababariye none ni ukuvuga ngo muri bya bikomereka mbitoneke cyane noneho bumva ububabare barushaho kumva ububabare barakare nk'uko uko abapopuliste bakora ariko politike twebwe dukeneye abanyarwanda ni projet de société itubwira uko twiteza imbere itubwira uko dushobora kuba ibi bihugu dutuye aho muri Amerika utuye urabizi ko Amerika ni igihugu cy'abayimigra ni igihugu cy'amoko atandukanye ntago buri muntu n'icyo ashoboye na opportunité icyo ushoboye n'icyo ushyira imbere ushoboye akajya imbere arubahwa ahabwa agaciro natwe abanyepolitike nibyo dushoboye nibanze batubwire uburyo amashuri aziyongera uburyo iterambere abana baziga neza uburyo abantu bazivuza neza uburyo ikoranabuhanga rizatera imbere uburyo guhanga udushya bizagwira ibyo nibyo dukeneye ntabwo dugikeneye za politike zitubwira ngo muraha mwavuye aha mwagize gute ibyo ni politike ziciriritse cyane
reka mbere ko tutangira kureba kuri ya ngingo ya East Africa mu magambo y'inye tunareba kuri commentaire zawe ku mbuga nkoranyambaga post ushyiraho n'uko abantu babyakira nababwiye kabareba amagambo yavuze reka giye kuri record nabibukije ko ari kiganduro kirekire pakirekire cyane kizabije ku mugoroba cyaravaye ariko ntago nagitambukije cyabaye kuwa kabiri ntago nagitambukije bitewe n'ikiganduro na NFT cyakindi cyakabiri ariko ibyo kabareba yavuze mu byimvire kuko nabimansioninze hano kuri mugoroba
Ujana wa Prezida wa Repubulika mu birebana n'umutekano General James Kabarebe yasabye urubyiruko gushikama rugahangana n'abaharabika isura y'u Rwanda banyuze ku mbuga nkoranyambaga ibigi bivuze ku munsi weje ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'intore z'inkomeza mihigo rurimo gutorezwa mu kigo cy'ubutore cya Nkumba kiri mu karere ka Burera
ni ikiganiro kibanze ku murage urubyiruko ruvoma mu ndangagaciro z'urugamba rwo kubohora igihugu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kubaka u Rwanda twifuza Muri iki kiganiro General James Kabarebe yasobanuriye urubyiruko ko intego nziza ingabo za RPA zari zifite ariyo zishoboje gutsinda urugamba barwanaga n'izahoze hari ingabo za XFAR zari zifite ibikoresho n'inkunga y'amahanga ariko zidafite intego y'urugamba yahishuriye urubyiruko ko gutsinda urugamba bisaba ubwitange
ubwo niho amahirwe yongeye kubonekera yo kubona umuyobozi His Excellence abaraje aho yari yaragiye Uganda aho bari baramwohereje kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Amerika muri Fort Leavenworth ishuri rya gisirikare rikuru ryo muri Amerika ryigisha strategic commanders yari amaze igihe yiga amenye ko ibibazo byabaye ku rugamba asezera ishuri arababwira ati jye sinkikomeje ngiye ku rugamba batiseho kuri umugande ubwo urumva yigaga nk'umugande atoya ati ibyo ngibyo muzaba mubimenya ati jye ndigendeye arasezera vayo araza nibwo yazaga ku rugamba ubwo urumva arundi yumvise mugenzi we bayoborana ku rugamba apfuye yumva ko abasirikare byabaye bibi batangiye guhunga bamwe basubira iyo bavuye akumva abandi baraho birukanka muri parike badafite direction arundi yabihunga akigumira muri Amerika ibyo rero umuntu yavuga ko aho habayeho kwitanga guhambaye cyane
ni ikiganiro cyanagiye urubyiruko aho rwari rufite inyota yo gusobanukirwa amateka y'u Rwanda by'umwihariko urugamba rwo kwibohora General James Kabarebe ashimangira ko kuri ubu inzira iharuye icyo urubyiruko rwa none rusabwa ari ugusigasira ibyagezweho ruhangana n'abanzi b'igihugu bakomeje kwifashisha imbuga nkoranyambaga bagaharabika isura y'u Rwanda
ariko umwanzi ni mugari n'aba n'ibi byose navugaga n'abanzi kuri ku gihugu batwaye urubyiruko rwacu bakaruyobya mu mutwe bakarwoza muri izo za social media bavuga ubusa kuko muri social media YouTube umuntu ashobora kuvuga rumwe akivovota akavuga ibintu bikayebwa n'abantu bihumbi n'ibihumbi umuntu umwe akaroga abantu kandi ubwo ari akantu kamwe kari ahangaha gusa kivovose gusa nta n'ikintu afite adafite n'inzara zo kwishima so mugomba kumenya neza enemy
kabare bati mugomba kumenya neza enemy ati ari akantu kamwe urumva ni ya terime nyine twatangiriye wabitwaga ba kantaro bavugaga bati utuntu akantu umuntu ntabakiri umuntu abahindutse akana gakoko n'iki nababwira ko nakoze ikiganiro ejo nyine nkora bivugaga n'ura muvandimwe mu Rwanda ambwira ati birimo no kubera abiteye ubwoba tukore ikiganiro kikompara interahamwe n'intore kizatambuke nzagitambutse ejo kuko ejo ntabwo nabashije kugitambutse ejo kuwa kabiri muziko twa turi kumwe mu kiganiro tureba ku byaberaga igoma ariko ejo kuwa kane ku mugoroba muzakibonana kuri radio itabuka no kuri YouTube live na Facebook komantere ngufi kuri ibi bintu bya Kabarebe nibyo tumara kuvuga nanone ikintu ntekereje mumubwiye kumwumva ngaha Kabarebe nta kintu avuga usibye Kagame ukuntu Kagame ari we savior w'abanyarwanda yataye amashuri muri Amerika aragaruka aza gutabara muri igihe nura muvandimwe mu Rwanda
urabimbira na uzarebe nawe jya muri RDF uyirebe ninde mu generali wundi usigaye uretse Kabarebe none se nicyo jyewe bwa mbere Kabarebe numva ibyo bintu abivuga ni nyine ni muri ya myaka ari akiba chef d'état major amaze gusimbura general Kayumba noneho tangira nyine kujya ni kubwa mbere numvise ibyo bintu nango Kagame ngo yataza byari birangiye kibaza umuntu w'umu general muzima atekereza gutya ariko nicyo kikwereka nyine uba ari we mu general muri babandi bose tuzi ugisigaye bihita bikwereka nyine karite ye uwo ari we abandi bose bagiye kudutebe none se abantu bajye bibaza kubera icyo ari kabareba ugisigaye
ejo bundi imbara yanditse inkuru nyine agaragaza abajenerali Kagame amaze kudestroyinga nasoma amazina twihuta nk'uko yavuze ati here is a sample of top military leaders that Kagame destroyed General Samukaka former chief of staff, General Kayumba Nyamwasa, former chief of staff, General Charles Kayunga, former chief of defense staff, General Patrick Nyamvumba, former chief of Rwanda and defense force, General Charles Muhire, former air force chief of staff, General Karenzi Karake, former chief of national intelligence and security service, General Frank Rusagara, Secretary General of Defense Ministry, General Richard Rutatina, General Emmanuel Ndahiro, former head of intelligence and the security service. Abana bavugaga kugira ko baje bavuye Uganda. Abana ba general baringa 9, aba bose usije Kayumba Nyamwasa wahunze abandi bafungiye mu mazu yabo.
Nyine nicyo gihita kikwereka why kabarebe nyine akiri hari nibyo nibiriya nyine bimutunze ntago
icyo
byatuzanye kuvuga aho ngaho ariko amagambo yabwiraga urubyiruko nyine nibyo twavugaga hano kubwira abantu ngo nibahagurukire bajye kurwanya abanzi b'u Rwanda agiye kubaza umwanzi w'u Rwanda ninde umunyarwanda ko jyewe njya nicara hano nibaza ukareba bararata ngo bafite intwaro ngo baguze imbunda ngo bafite ibiki n'ibiki ariko si ibyo bintu n'ibyo kurwanya ni ukurwanya undi munyarwanda biteye isoni igihugu gishobora gufata kurwanya bene gihugu bacyo ukagura ukajya mu myenda y'ibihugu by'amahanga kugwiza ibitwaro gusa byo kuzahangana n'umunyarwanda n'umwenegihugu ibintu byoroshye gusa byo gufungura igihugu abanyarwanda bakinjiramo bakisanzura ariko ngo reka gifungirane ubundi nguri bitwaro nguri bibunda mfate igihugu kijye mu myenda abana ntibakiga abana bararangiza kaminuza batazi gusoma no kwandika ibitaro nta miti bigira abana bishwe na bwaki hirya no hino mu gihugu ari kugwije imbunda n'ibiki ntazi byose ngo ugamije kwikingira undi munyarwanda biteye isoni yavuga ibyo ni ibintu biteye isoni ni ibintu bisebeje ku munyafurika buri umuzungu yatureba abayumva ameze twese tubyita ubutwari ubiko cyangwa se ababireba bakavuga ngo ni ubutwari ni ubugabo ariko bigaragaza imitekerereze iri hasi urakingira undi munyarwanda none se mukanya sinzi iryo jambo naryumviseho avuga ngo bamaze gutsindwa ngo Kagame ngo arazabwira ahabwira ngo ntago muri gutsinda ntago bariya mu Rwanda bakomeye kuko ngo bashaka gutura urugamba nk'uko kabarebe yabivugaga ngo bisubireyo bavuye agababwira ngo no ngo ntago bakomeye ngo mwebwe ngo ntacyo bafite barwanira ngo ariko mwebwe ngo mufite icyo murwanira icyo barwaniraga iki ni ugushaka igihugu nubwo abantu barashaka igihugu abantu bicaye hano baravuga ati nimufungure muriberalize igihugu mucironda karere nironda koko mu Rwanda buri munyarwanda wese yishyire yiza ibyo ngibyo ni kestyo gusa y'ubushake ukwemera ugakingura abanyarwanda bakaza bakishye izo ntwaro ugura nizo kumarika ntago Uganda ishobora gutera u Rwanda Uganda yatera u Rwanda irushaka ni ubukungu se ubukire se Tanzania yatera u Rwanda irushaka mwi ni icyo u Rwanda rufite Tanzania yaza kurwiruka
Kongo ni ikiyaza gushaka abarundi barahinga beza imyembe bafite ibihingwa bafite ibintu byose uburundi bwa buza u Rwanda umutekano bushaka iki mu Rwanda no izo ntwaro nizo kubuza amahwemo umunyarwanda we rero ni icya kindi kigaragaza imyumvire n'imitekerereze iri hasi cyane y'abanyafurika
ya urakoze cyane twihuta reka turebe kuri ingingo twavuze kuri East African Community hari byo utekereza kuri integration cyangwa gukorera hamwe k'umuryango mbere yuko tujya kuri commentaires zo kuri social media poste za ugenda postinga hari icyo bavuga kuri East African Community
reka mbivuge mu magambo make nihuta impamvu nari natekereje ko twavuga kuri East African Community cyane cyane turabirebera mu rwego ku uburenganzira bw'abanyamategeko reka mbari ibyo mvuga bwo kwimukira mu kindi gihugu bwo gukorera mu kindi gihugu bwo kwigira mu kindi gihugu ariko kugira ngo bibashe kumvikana neza ni ukubanza kureba ese itegeko shingiro rigenga East African icyo bita East African Community Treaty treaty ishyiraho East African Community iteganya iki ishingiye kuki ubundi hari ibintu bine kugira ngo East African Community koko ibashe gukora muri spirit muri esprit treaty ishyiraho yateganyije nuko hari ibintu bine byakagombye kuba biri effective icya mbere nicyo bise marché commun common market noneho iyo marché commun isoko rusange isoko rusange byateganyaga iki riteganyije iki nuko habaho ibyo bita libre circulation free movement de marchandises free movement of goods ibintu noneho hakabaho libre circulation y'akazi labor free movement of labor and services hakabamo free movement of capital donc la libre circulation des capitaux urebye nibyo ngibyo iyo ni common market icyo bita common market donc niyo liberté de circulation y'abantu de biens et de personnes abantu kwimukira aho bashaka bava hamwe bajya za service niba uri business person ukaba wajya gukorera mu kindi gihugu ukajyana business ya niba uri umwarchitect amategeko ya communauté akaba ateganya uburyo abarchitect bashobora gukorera mu bihugu bitandukanye niba ari ba lawyers cyangwa abandi ba legal professionals uburyo bashobora kugenda bagakorera mu bihugu bitandukanye ibyo nibyo bita libre circulation de services iyo niyo common market hakabamo noneho na custom union inyo douanier guhuza za douane ngira ngo icyo nacyo cyarakozwe uretse ko ntazi ntago nakurikiranye ngo menye uburyo kiri effective wenda abadukurikirana cyangwa se wazatuhamagarira impuguke zikaba zatubwira uburyo mu by'ukuri iyi inyo douanier iri gukora n'umusaruro imaze gutanga
ntabwo aribyo bita one stop borders bimwe bavuga bati taxation wenda ntabwo izajya iba ku mpande zombi ku mupaka
izo ni za component z'ibyo ngibyo harimo utuntu twinshi ubwo wenda abahanga babisobanukiwe babikurikiranye bazaza bakabidusobanurira noneho hakaba inyo monetaire donc communauté
ikagira
ifaranga rimwe nka biriya byo muri inyo european cyangwa se biriya tubona muri za west africa hariya bakoresha francfa iri cefa donc inyo monetaire ngira ngo icyo nikiragerwaho ntago kirakunda noneho icyanyuma nicyo bitaga political federation political federation donc iyo political federation byari kuba nyine sous forme nka inyo europeenne uko imeze niyo natangaho urugero ko urabizi ko Union Européenne vraiment ifite parlement iri efficace ifite exécutif iri ya commission ya européenne n'iri ya conseil européen noneho bakagira n'urukiko n'urukiko narwo rukomeye ari urukiko rureba l'exemple bayita niba ari cour européenne de quasi nibuka hakaba na cour européenne des droits de l'homme ndumva ari nyiko byiri niba nibuka zitandukanye donc ziri effective urumva rero East African Community bari bayubatse kuri modèle ya Union Européenne kandi mu byukuri biramutse bigezweho byaba ari wo n'ikintu cyiza ariko nyine ibibazo bihari kutumvikana kw'ibihugu Dr. Mutabazi yahoze abisobanura nago mbisubiramo biragoye nk'ibyo bya political federation kugira ngo bibashe kugerwaho ariko njyewe icyo nibanzeho ni biriya bya common market muri common market rero reka twirebere ku bintu bya legal services ariko noneho twibanda kuri legal professionals donc kuri ku banyamategeko gukorera mu kindi gihugu kwiga mu kindi gihugu ibintu nk'ibyo harimo ibintu by'ingenzi byari byagiye bigerwaho urugero mu 2014 batoye icyo bita East African Community Cross Border Legal Practice Bill donc ni nk'itegeko cyangwa se niba nabyita mu Kinyarwanda nk'itegeko kono ko babyise cross border legal practice bill iyo bill iteganya uburyo abanyamategeko bashobora gukora imirimo yabo mu bihugu bya East Africa ariko noneho kugira ngo bikunde iyo East African Community cross border legal practice hari ibyo yateganyije hari condition yateganyije muri izo condition yateganyije harimo ibirebana cyane cyane barebanaga n'ibirebana n'abavoka advocate harimo kureba condition eligibility donc les conditions zo kuba eligible bu pratica muri East Africa Community iyo bill irabireba none ikareba n'ibyiyandikwa rya mu kindi kintu bari bagize ni ukureba reciprocal enforcement of suspension donc ibijyanye no guhagarika cyangwa se kuba baba bahagaritse by'agateganyo ibijyanye na harimo utuntu twinshi bagiye bashyiramo ariko noneho ikibazo gikomeye urabona muri East Africa harimo ubu ibihugu byabaye bingahe byabaye bitandatu donc ni u Rwanda, u Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Congo, South Sudan. Yes. Na Somalia numvise Congo yasabye ubishobora kuzinjira kandi ndibwira ko muri Somalia ubwo bafite systeme juridique ni cyarabo. Ndibwira ko ari Arabic law.
Ubwo byabaye birindwi kubera ko Congo yinjiyemo byabaye birindwi.
Ya noneho ikibazo rero gihari ni ikihe urumva hano ino nuza twaye tumaze kuvuga iyi cross border legal practice bill yanavugaga ibintu bijyanye na standard harmonization guhuza imikorere ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo bibashe gukunda noneho rero ikibazo gihari u Rwanda rufite systeme bo twayitaga ibyo mu mategeko bita systeme ishobora kubishingiye ku byo bita droit continental cyangwa se droit romano-germanique ni ukuvuga ibifitanye isano n'amategeko cyane cyane akomoka mu bihugu bya hano i Burayi kuko urumva droit u Rwanda n'u Burundi na Congo d'ailleurs bo verise droit y'ababirigi kuko nibo babakoroni ibo babakoronije ariko ikibazo kinakomeye nuko usanga na ya droit iri applicable mu Rwanda mu Burundi muri Congo usanga inafitanye isano cyane cyane
na druwa ya kera yo muri za 50 bakoreshaga kandi bo bakaba bamaze kwava donc ibihugu bakoronije biracyari mu murongo wabo ariko nyuma cyane imikorere ya droit iri pratique ugasanga iracyari mu myaka 50-60 ba u Rwanda rwagiye rutera rurimo ruragenda rushyiraho amategeko cyane cyane nko mu birebana n'ubucuruzi ubona bakora za reference cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi za properties law amategeko agenga ibintu ubona kwasa kayegami ajya kwegamira kuri common law donc kuri droit angre rekanyite gutyo mu mategeko muri systeme juridique zikoreshwa nko mu Bwongereza mu muri za US cyane cyane ko usanga nk'ibihugu nka Kenya Uganda Tanzania bibiri ni common law ni droit ikomoka mu Bwongereza niyo bakoresha u Rwanda rero kuri za spes zimwe na zimwe nko mu bijyanye na business ubucuruzi ibijyanye n'amategeko agenga ibintu barimo barayakora basa nk'abashyiramo za spes zirebana na common law ariko siri ni ikibazo kuko mu myigishirize muri za kaminuza ari ikibazo gikomeye kubera yuko abarimu nta barimu dufite koko bari calibre bafite ubushobozi bwo kuba bakwigisha nka common law n'urugero abo barimu mu mashuri y'u Rwanda n'abahari noneho cya kibazo cya standard kuko mu bintu byagombaga kwitabwaho cyane nuko habaho standard cyane cyane muri legal education mu bijyanye n'imyigishirize y'amategeko mu bihugu byose bigize East Africa ariko iyo nuza iyo standardization ntago kugeza ubirakorwa buri gihugu kiracyikorera ibya abarundi baracyikorera ibyabo abanyarwanda bikorera ibyabo abagande abatanzania abanyakenya bose bikorera ibyabo ntago harabaho ya harmonization ya B iri ya legal practice cross border legal practice B ivuga donc ya iyo harmonization ibyo rero biteye ikibazo gikomeye kuko umunyamategeko w'umunyarwanda wevoriwe mu Rwanda wize muri kaminuza y'u Rwanda n'umwohereza gupratika muri Kenya muri systeme ya common law atumva ntago zabishobora bizaba ikibazo gikomeye noneho ariko aho noneho ntago ariho hateye ikibazo mwagiye mwumva mu minsi ishize ngo abanyakenya banze kwemerera abantu bize mu ishuri mu mashuri yo mu Rwanda ibyo ni ibintu nzi cyane cyane ko nari iri ishuri yewe narikozemo reka wenda nze nkusobanura nk'ibibazo uko byaba bimeze ikibazo gihari ni iki urabona muri za law schools ugiye Uganda ugiye Tanzania ugiye Kenya kugira ngo winjiremo kugira ngo ubone umwanya ubone muri place muri law school ugomba kuba uri highly competitive ugomba kuba ufite amanota yo mu rwego rwo hejuru noneho abantu babonamo imyanya ni bake cyane mu mashuri ikindi kandi buri yari amashuri za law schools n'ibigihugu gishyizeho law school yo kwigisha abavoka bagakiraho iyagenewe abacamanza nko muri za Kenya usanga bafite ibyagenewe abacamanza ubushinja cyangwa prosecutors bafite ibyabo ariko nko mu Rwanda twebwe dufite ishuri rimwe gusiriya Institute of Legal Practice ikombina byose kareba iby'abacamanza ikareba iby'abashinja cyaha ikareba iby'abavoka ariko ugeze muri Kenya usanga lawyers bafite formation yabo igengwa na law society yabo muri Tanzania nuko abacamanza nabo bakaba bafite ibyabo abashinja cyaha bakaba bafite ibyabo noneho kubera ko imyanya rero iboneka ari mike habaye icyo kibazo u Rwanda muri bya bindi se buriya twabyita gute urabona bashinze ririya shuri mu Rwanda bashinze Institute of Legal Practice yagiyeho mu 2007 noneho iriya institute nange nayize iriya institute ubundi yashyizweho ariyo gufasha abanyarwanda nkuko no mu bindi bihugu bihaba iyo yo muri America, it's America. Ugiye muri UK ni for UK. English people. Hano mu Burundi umuntu uzuza sinke kushaka gupratika droit ya hano mu Burundi kuko niyo bazakwigisha. Noneho mu Rwanda hariya rero nabo bashyizeho riya shuri icyambere rigenewe abacamanza, abashinjacyaha n'abavoka b'Abanyarwanda. Twibutse ko mu Rwanda bagabanije umubare w'inkiko. Noneho mu kugabanya umubare w'inkiko n'abakozi bo mu bushinjacyaha muri rusange n'umubare w'abakozi uragabanuka cyane. Buriya abacamanza bo mu Rwanda ufite ushobora kubahamagara muri salo yawe bose kuva muri Cour Supreme kugera mu nkiko ziba ukabateranyiza muri salo yawe bagakwirwamo. Ni bake cyane. Noneho urumva baragenda bariga baba trend bose baca muri ririya shuri bari. Noneho birangiye haba ikibazo, ishuri ntabwo ryagombaga gufunga. Ariko ikibazo si uko ishuri rigomba gufunga, kuko buri gihe haba haboneka abantu binjira ari bashyashya. Ni kesiyo gusa yo kwiyoroganiza, ntabwo bivuze ngo ishuri rijye buri gihe riba rifunguye rikora. Ushobora gufungura rigakora bitewe n'umubare w'abakenewe kujya mu kazi. Noneho akaba ari muri trend. Noneho ikibazo cyabaye abakozi bo mu bucamanza bose baba bamaze kuba trend hafi ya bose, noneho bimera nk'aho ishuri risigariya nta bantu rifite ryo kwigisha. Nibwo ngo batekereje gufungura imiryango. Noneho mu gufungura imiryango ariko harimo nyine na bya bintu by'Abanyarwanda byo kwimarketinga, abantu batangira kuza kwiga hari abatabonye imyanya muri law school ya Kenya bakaza mu Rwanda, abatabonye imyanya muri law school ya Uganda bakaza mu Rwanda, nabo muri South Sudan baraje, na za Zambia baraje, na za Malawi, yewe haje n'abavuye muri za Komore no muri za Cameroon, bose baza kwiga hari bakaza batabonye imyanya hari. Ariko ikibazo baraza kwiga iki? Baraza kwiga droit rwanda, amategeko akoreshwa mu Rwanda. Noneho umuntu uvuye muri Komore uraza umwigisha amategeko akoreshwa mu Rwanda, ufate code penale, ufate za code de procedure penale, donc bya bindi byo mu Rwanda. Ntabwo uri buze gutekereza ko ajemo le Komorie nguhita ukora kuri kuro. Ese muri Komore bigenda gute? Ese muri Zambia bigenda gute? Muri Kenya bigenda gute? Ngo nabitegurira abarimu. Ngiki kibazo cyabaye. Donc babandi baraje biga iby'Abanyarwanda. Noneho bamara kwiga iby'Abanyarwanda niba ari Abanyakenya bajya muri Kenya. Niba ushaka kuba umwavoka muri Kenya, Abanyakenya bakareba kuri kuru mu Rwanda wize iki, muri Kenya bigisha iki, bagahita babatera ishoti. No, ntabwo bihura. Kandi jyewe kubwanjye nkumva bifite logique, kuko umuntu niba yize droit rwanda, none se ko yize droit rwanda azajya kuyipratika muri Kenya gute? Ko yize droit rwanda azajya kuyipratika muri Uganda gute? Nibutse ko hari ikibazo, nongere ngaruke kuri bya bindi, ya cross border legal practice bill iteganya ko habaho standardization na harmonization y'imyigishirize muri East Africa. Kugeza ubu ibyo bintu ntibirakorwa, ntabwo ibihugu biricara ngo byemeranye. Niba bavuze bati wenda ni common law mu Rwanda, wenda bafite civil law, sibyo bafite na civil law, wenda ngo babiteranye babihuze abagande, wenda nabo batangire bige siporo, Abanyakenya batanzania gutyo, Abanyarwanda nabo bige common law, Abarundi bayige, Abakongomani bayige, ibyo ntibirakora. Noneho niho rero habera ikibazo gikomeye. Icya mbere barakubwira bati kugira ngo ujye muri law school ugomba kuba waratsinze za undergraduate neza, ufite amanota meza. Noneho ugasanga abaje muri ya IRPD mu Rwanda nta nubwo bareba ku kibazo cya karite yabo bakira, ahubwo ni ukureba ko ushoboye kwishyura gusa bakakwakira.
Money
yanareba ya money, nta kureba ubumenyi ufite. nukufuga ngu munu wese nuwatsinzwe nuwatsinze hamana baramwakira kugira ngo ishuri ribone umubare noneho nibagenda bagasubira iwabo za organization z'abavoka iwabo zibamagani bati no ntabwo bihuye ngaho rero aho ibibazo byabereye hari inuza warumaze gupostinga aho ngaho ni ikibazo cyabaye muri inuza mucyo bita East African Law Society uje za baro cyangwa association z'abavoka muri East Africa habayemo ikibazo cy'uko abanyakenya banze kwemera ko abavoka b'abanyarwanda n'abarundi ba pratique iwabo gusa abanyakenya bakavuga yuko ngo abanyarwanda n'abanyakenya nabo batemerewe gupratika muri ibyo bihugu ariko si cyo kibazo cyari gihari kuko barongera bagasobanura hari letre mfite y'umukuru wa Law Society yo muri Kenya asobanura ko pariroma yatoye itegeko bigaragaza le standard umwavoka agomba kuba yujuje kugira ngo abashe gupratika muri Kenya noneho ibyo bareba abanyarwanda bagasanga ntibabyujuje ngaho rero aho gushyira mu bikorwa cya kindi twise cross border legal practice bill byananiranye n'ibindi bya mutual recognition ya noza ya legal education mu bihugu donc bizamo ibibazo kubera yuko ibyibanze bitashoboye guhuzwa muri make nibyo ngibyo nashakaga gusobanura kugira ngo wenda abantu batabashije kumva izo ntambara zagiye ziba hagati y'amasosiyasiyo y'abavoka y'ibihugu kuki aba batemerewe kuki ababemerewe ahangaha bumva aho bikomoka ni ikibazo cya legal education itari standardized muri ibyo bihugu byose uko ubungubu ari bitandatu naho ngaho ikibazo noneho bikanagaragaza na cya kibazo cya integration uretse n'imyumvire mike ya politike nk'uko Dr. Mutabazi yabisobanuraga ariko no mu zindi aspect harimo ibyo bibazo kuko technique bititaweho ngo bihabwe agaciro bituma koko ya circulation ya libre circulation de service itabasha gukorwa cyangwa se itabasha gushyirwa mu bikorwa ngo bikunde bigende neza ya muri make nibyo ngibyo reka ndangirizaho nibyo ngibyo nashakaga kuvuga kubirebana na donko n'ubwisanzure bw'abanyamategeko bwo gukorera mu bihugu bya East African Community.
Urakoze cyane Maître Valentin. Reka rero tunyarukire ku mbuga nkoranyambaga zimwe mu nyandiko wagiye wandika muri iyi minsi. Rega ikaramu zikwikaraga buriya nzakugurira window kugira ngo wandike cyane kuko article zawe abantu barazimbwira abantu barambwira bati nyarukira urebe ni nabyo ni ibintu by'agaciro nubwo butari kuri radio buri munsi ari kuba wandika muri article zawe rero hari article zigera kuri eshatu cyangwa enye turi buvuge ngira ngo twihuta kugira ngo tuze kubona umwanya wo gusoza mu kanya hari article wanditse imaze iminsi itari myinshi cyane aho wavugaga ngo kumwita umubyeyi w'igihugu baba wa taifa bigamije cyangwa bihatse iki iyi nyandiko wayigeneye bande ikubiyemo iki kuki wabyutse ukandika kuri iyi nyandiko yo kwita Kagame baba wa taifa
iki gitekerezo nakibonye kuva aho numviye uwitwa Apotre Mutabazi yandikiye Sena yandikiye Inteko Ishinga Amategeko ntabwo nzi niba ari spesifiko ma Sena yandikiye Inteko
bavuga chambre zose bavuga ko ari zose nyine uko
nayo yes yandikiye Inteko Ishinga Amategeko ayisaba ko ngo yakwemeza yuko Kagame ari umubyeyi w'igihugu wo yise the father of the nation baba wa taifa no maze kuyibona iyo nyandiko byatumye nibaza ntariko se ibi bintu byaba bigamije iki se ni igitekerezo kuko uyu munyarwanda wabyutse akicara
akagira iki gitekerezo harimo abo twaganira abandi baranyandikira bakambwira bati ibi bintu ni ibintu biba byacuzwe n'inzego ziperereza bagashaka nyine umuntu nk'uriya mutabazi akaba ari we ubigenda kuko ni nako burya byagenze mu 2015 ibintu by'impapuro byo kwandika amaretre abanyarwanda bajye gusaba ko habaho ivugururwa ry'ingingo y'101 y'itegeko nshinga birya ni ibintu biba byacuzwe n'inzego ziperereza noneho bagashaka nyine abo babikoresha kugira ngo byitwe ko ari igitekerezo cyavuye mu baturage rero nafashe umwanya mbyibazaho nsubira inyuma nsubira muri iyo myaka nibuka mu 2010 Kagame akimara gutorwa ntihashize akanya rwose yari atorewe manda ya kabiri nyuma y'iya mbere yari arangije yatorewe mu 2003 ubwo amaze gutorerwa manda ya kabiri mu 2010 hashize akanya gato ayitorewe nibwo twahise tubona Musa Fazil Harerimana niwe wabitangije nawe azana icyo gitekerezo aza avuga ngo Kagame ngo ni baba wa taifa ko yaje avuga
ngo ni umwubatsi yaje avuga ngo he's a builder
yes ngo ni umuntu ngo uboneka ngo abantu nkawe ngo baboneka rimwe mu kinyejana niko yaje avuga noneho nyine n'icyo gitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga byatangiye mu 2010 Musa Fazil ariwe ubizanye bitangira icyo gihe nyine nk'uko nari maze kuvuga agira ati Kagame Paul ni umuyobozi uboneka rimwe gusa mu kinyejana ngo ari mu rwego rumwe na Banyerere bitwa baba wa taifa guhera ubwo nibwo twatangiye kubona umugambi wo kunyonga reka byite gutyo kunyonga itegeko nshinga ryatoye mu 2003 byatangiye ubwo noneho njyewe no mu mvugo yanjye naravuze ngo amerwe y'abanyarwanda yuko bibwiraga yuko babonye koko noneho itegeko nshinga koko rikomeye kandi rishobora kubarinda no kubarengera ya merwe ashira ubwo ngubu kuko itegeko ry'u Rwanda nyine ubwo byari ritangiye kunyongwa no gucurwa no gushakirwa ibindi bintu ni ababyibuka neza muzi yuko mu myaka sinibuka shyira nk'2005-2006 wari ministre w'ubutabera Karugarama Tharcisse yahaye ikiganiro The Guardian iramubaza niba itegeko nshinga mu Rwanda rishobora guhinduka mbanze nibutse ko mbere yawe y'2010 mbere yuko Kagame atorerwa manda ya kabiri yari amaze iminsi yiruka hirya no hino mu bihugu bitandukanye abanyamakuru bamubaza akarahira ko adashobora kongera kwiyamamaza nyuma ya manda ya kabiri
yaravuga ati look at me mundebe ntabwo nyineyo manda yanyu ahubwo yirirwa tuka abantu babimubwira
yes arabitsemba noneho urumva na ministre we w'ubutabera Karugarama Tharcisse yari afite ishingiro niba The Guardian yari bimubajije iti itegeko nshinga se rishobora guhindurwa perezida wa repubulika kongera kwiyamamaza Karugarama nka ministre w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta aravuga ati ntibishoboka izo ni ingingo zidashoboka guhindurwa ntibishoboka itegeko twatoye abanyarwanda batoye rirasobanutse neza abisobanura gutyo ariko guhera icyo gihe nibwo yahise ahagarikwa ku mwanya yirukanwa ku mwanya wo kuba ministre Kagame mu kiganiro yahaye abanyamakuru hari kuri stade i Remera bamubaza impamvu aravuga ngo Karugarama yazize ko yajyanye ibintu byo mu rugo kubivuga mu itangazamakuru kandi we nyiri ubwite yahaye za interview zitandukanye ibinyamakuru bitandukanye noneho Karugarama azize
ko yajyanye ibintu byo mu rugo bikiganirwa imbere ngo kubivuga hanze mu binyamakuru byo hanze. Noneho umuntu akibaza se niba we nyirubwite yarabivugaga Karugarama yazize iki? Yazize iki? Ariko nyine urumva wa mugambi wo gutripatuya itegeko shinga deja wari wamaze kwinjiramo kugira ngo babibonere ibisobanuro. Karugarama yarirukanywe aza kugeza nubwo yangirwa kugaragara kuri liste y'abavoka ubwo nk'intumwa nkuru ya leta byamuheshaga uburenganzira automatique bwo kujya ku rutonde rw'abavoka bemewe mu Rwanda. Akuwe ku ministre ubundi ntago yari kubitakaza ni ukubwira batoniye gusaka bikonfirima yarabyangiwe nabyo gukora umwuga w'ubwavoka mu Rwanda.
Ntabwo yongeye
no yarabyangiwe no kuba avoka yarabyangiwe kuba mu Rwanda kubera icyo kintu gusa. Noneho rero mu 2015 nyine twarabibonye itegeko shinga riravugururwa. Ubu noneho rero biragarutse. Ese ko bigarutse ibi bintu bihishe iki? Ibi mutabaza ajyanye mu nteko ishinga amategeko bisobanuye iki? Birashaka kuvuga iki? Jyewe mu isesengura ryanjye nishushanyirije senariyo ishobora kubihara. Kagame ashobora kuba ari mu mibare yo kurekura ubutegetsi. Njyewe niko mbibona. Ariko akaburekura mu buhe buryo? Akaburekura mu buryo agumana kontrole yose. Akagenda atagiye. Ndatanga ingero. Mu 2015 Perezida Nkurunziza i Burundi. Tugiye kureka twihute.
Ndestendinga ndacyafite igihe gihagije ndongera w'isaha yose.
Okay.
Nibiba ngombwa turayimara.
Perezida Nkurunziza i Burundi abonye yuko bitakimukundiye kwiyamamariza manda ya kane kuko yakoze manda eshatu nawe hari inzibacyuho hari n'izindi ebyiri kuko yatorewe harimo n'iriya yateye ibibazo yo mu 2015 byaragaragaraga neza ko kuza gutinyuka kongera kwiyamamaza inshuro ya kane byari ugukururira igihugu mu kaga. Nibwo noneho hizwi iki? Nibwo akoresheje imbaraga ze n'abadepite be bamuyoboka batoresha itegeko ryo kumugira uwo bita ngo guide supreme. Sinibuka ukuntu mu Kirundi bamwitaga. Niba ari imboneza y'ikirenga sinibuka.
Ntabwo nibuka ariko ni magambo nk'ayo ngayo.
Yes, bamugira guide supreme. Guide supreme yari afite ububasha bukomeye cyane burimo n'ububasha navuga bwo gukorera muri perezida wa repubulika uzabutora. Uzi yuko banamugeneye n'umushahara w'ikirenga utabaho. Agirwa umuntu udasanzwe ku buryo perezida wari gutorwa agakorana na Nkurunziza byari kumubera ikibazo gikomeye. Nuko nyine byaje kugera akava mu mubiri. Twarabibonye no muri Congo. Buriya niko bimeze kuri Kabila. Kabila nawe ajya kugenda yasize ashyizeho itegeko rimuhesha ububasha bukomeye noneho binamugira ngo senateur aze. Ubundi birazwi no mu Rwanda byanditsemo ko ngo perezida wa repubulika avamo ngo ajya kuba sena ajya kuba umusenateur no mu bindi bihugu ushobora kuyasanga. Ariko noneho akarusha ko muri Congo nuko Kabila hato itegeko ngo rimugira perezida senateur a vie. Buriya na bijigenerwa Joseph Kabila Kabange icungirwa muri presidence ya Tshisekedi. kandi ibintu byinshi bigenda kuri Kabila ntago bigenda kuri Tshisekedi niko amategeko ateye donc bije muri Congo nini ya presidence ya Congo igenda kuri Kabila ntago igenda kuri Tshisekedi donc yasize bashyizeho ayo mategeko ari nayo ahantu wabonaga yuko nafaci n'ubu ntaranabigeraho kuko nyine wabonye ko bakora za muvanse hari bya bindi bya FCC aza ku Tshisekedi nawe aza gukora ibintu bya Union Sacre n'ibiki n'ibikizo muvanse hari ngo arebe ko yabona ubuhumekero ariko tujuru Kabila pez
we nibi bya Congo hold up byose baravuga yuko faci atarabona imbaraga zo kuba yanamukurikirana kuko undi yasize cyane amategeko ari Sude amuproteja n'ubu bujura bamukora muri za dokumenteri nta hantu na hamwe bashobora kuvuga ngo yakurikiranwa aracyari
za iminite zikomeye
cyane nahoze mbona kareba bavuga ngo ni ngo shoko yagiye muri Namibia niba ari nabibonye nahoze mbibona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko yavoyaje muri Namibia n'umugore we n'iki bamwe bati se yaba yongeye yahunze urabyibuka ajya muri Saudi Arabia nabwo bavuga ngo yahunze yigiriye muri festival y'intwaro former president ya muri festival y'imbunda y'intwaro nuko abafite tension
nicyo kikwereka nyine donc niyo strategy urumva yashyizeho amategeko akomeza kumugira umunyabubasha donc pouvoir décisionnaire iracyahari ni nka biriya nyine twavugaga kuri nkuru nziza ngo wabaye guide supreme nubwo yagize ibyago akava mu mubiri nyine bitabaye bitari byabo ariko urumva yari yihaye ububasha noneho naho ngaho rero nahereye mvuga nti na Kagame bishoboke ko ari byo bintu ashobora kuba ari byo ari kujua nabyo bishoboke tuzabireba igihe kizabidusobanurira ashobora kurekura ubutegetsi ariko asize yihaye ubwo bubasha butuma gumana kontrole yose ku buryo n'umuperezida uzaza azakomeza gukorera mu kwaha kwe donc azaba ari un président insoumis we don't soumis pas insoumis we soumeta président we soumet noneho nabonye ikiganiro uriya mutabazi yakoze uyu munsi avuga ko ngo inteko ishinga amategeko yamuhamagaje ngo ayisobanure azajya kuyisobanurira ibyo bintu urumva bishobora rero kuvamo itegeko bikaba itegeko risobanura ryemeza ko Kagame ari baba wa taifa yarangiza donc père de la nation yarangiza agahabwa n'ububasha ndenga kamere donc ububasha bw'ikirenga ibintu bishobora ashobora kwiyamamaza birashoboka twabonye n'abandi banyamategeko wa Kambanda barabisobanuye ko amategeko rwose yayidodeye ku buryo abimwemerera ariko n'iki nacyo kirashoboka ko nyine na pression na diplomasi y'abazungu n'ibindi nuko ibintu bihagaze navuga ati reka ndebe ibi bintu waba bigize gutya bikajya ariko akagumana ubwo bubasha cyane cyane ko azi yuko anavuyeho gutyo gusa akagenda arabizi ko nta venire ye yaba ari ikibazo gikomeye naho rero nahereye mvuga ni ese bigamije iki na ntago ari aya mayeri nyine y'ubutegetsi yo kugira ngo agende yiyaroje ububasha bw'ikirenga bwose bushoboka narangije rero nibaza ese kwitwa baba wa taifa koko bikwiriye gushyirirwaho itegeko Nyerere muri Tanzania ntago yiriwe akeneza iryo tegeko nta tegeko rigira Nyerere muri Tanzania baba wa taifa ni imyumvire n'imyizerere gusa y'abatanzania bakurikije ibikorwa y'abakore Nyerere afite ibikorwa bifatika Nyerere ku bumwe bw'abatanzania yubatse igihugu cyunze ubumwe Tanganyika na Zanzibar uriya ni umurimo wa Nyerere ikibazo cyo kujera amoko 120 y'abatanzania akabana mu bworoherane nta ntambara z'amoko ziba muri Tanzania nta zihaba Nyerere yashoboye kuyumvikanisha kandi agarantiza uburyo ba minorite banyamuke baba protege. Nta kibazo cy'amoko kiri muri Tanzania. Ibyo ngibyo ba Tanzania
namenye burya ko umukandida burya aturuka muri minority kugira ngo ba making sure ko stabilite y'igihugu idashobora kuba shaken by anybody. Burya aba bakandida bose tubona baturuka mu bwoko buri minorite ariko bagashyirwa imbere n'ishyaka riri strong